Atuwatamiya mitu Yesu. Oya ndo mami. Twagulumba suno masiku kuchishomeryo yakubola kwa mwami Yesu. Ogo uti oswangana umuswangana mupati. Ogo utakatukuli warutangalo anyimbo. Mulimbo tiyokulumba izya mu ii makalo atamani. Ayu ajiza. Twalumba silungisi zyako amuswangano suno masiku. Tarumba zirongezi yo, yago, kuba ajikombelo eji. Abere sibajo, lembeli bajo, basi kuberega nyina, ibajo, lembeli, abelega, antomwe, abonsi. Tokulomba utulongezi, yago, mami, ababu la mama ili manji, wamusu wangano, ikajenza, yago, elusi, alimabu, mbulimo benda kujogela, manda abu, ujipa mami. Abuwe kuti, tukasu wangano zindi zinji, antomwe, musana obutegwa, nganda yaleza. Ugomba, longezi awo basu ilila, sunumasu, mwami, unzila ima telefoni. Uwe kutimutu awumui, utana futuru wa ajani, Yesu Kristo wa mfuturi wabo, sunumasu.
Heal all the sick and afflicted. Father, your servant is reporting for service. In Jesus' name, amen.
Uponya baroze wa pengeli bonsi, tata, mulandago, nimungu janiga umulimo, muzinari ya Yesu, amen. Mami alongezi umaumi wano, kwa mana kapati wa oguno, sunuasibu. Yesu wakunjila, jini mwesu eni, nari wimba, kibela jama manino, ya wimbo iwagwe, atala ama baba, anziba. Kaya bilo kabotu nchoyo, kabotu choyo, alimi, di. Nirizi, kajini jerede, avo eno, ilumbi de, ilogo. Alimi kulindi nyo eno bantu, nyonsi, nungusirila, ujisi jonsi, daramuja. Nimari woguno, weyoguona ogu, kulindila, bulangizi, umasiu abantu mburi, mwasantuni, mwuyage sunumasigu, kubaje nijibotu logo. Yanda kulumba mwagasu, jetmo, amujismo, amwagasu, norani, mwagasu, botle, mwagasu browni, wons abayedega, antomwe, jigombelo jonsi, yaberesi, wonsi, ututamba igujoga. Jagali intreveni, banga. Ya ii, tukwenji, kwenda kuti, chibutumuwa, yegali vyo janza, yaleza, yegajibelega ejo. Uwe mwesu awa wajisigiloto, yendi jimui, chainda, ujatikisha juntu, eji, jijitiga, yatindaga, lingui, yesamide, uruwe butuba, mwankwasani, yejina India. Alimu eyo njezi la chweni, wega yungui, jindi, negatumina mwesu, jeki, musangano oguno, mwanya vyo, kukasoni, pararoda, mwamakasoni. Aji India, kesamede iwugwe, walivi iwutuba. Uwasele, kina, ulaswila, uwatepele, ndali uswana iwuyo. Mamini kima shonto abobo, cheji hindi uswanganu, mwagabweza iwusena wawo. Wakuzielwa, ponyao. Inu mbosigu, omosondo, njizu kuti wengi wanu, wenzia masigu onse sunu, weyaguminzi, nabamui, ibanu, muno, enzia ifumo, nijisi, mazwa obilo, agwenzia, aligumbe iliangu, ili abobo, ta. Tatuwa umujata wajindi ilanfu. Hele unagasa wakubamba obo kubabukusu. Wajindi jagali. Mwesi obo mwesi browni. Mwesi jeki. Atonsi sebo. Mtuwagali kumbela ibarwasi. Nyaga yaga inda. Inga. Tuwagali. Kaila barwasi. Mujianza. Sijonya. Mtuwagajita iga indi. Inosomu mlabu njegu nivwa. Usule. Jasmana na. Mtuansi aya. Mamaiki. Kambo. Ndangidejwi. Hele abobo njanagu. Kendo yomui, wiyo jineni, eji jintu, jineni, ya butumuga, ikujitiga, ba, bagali, nambila kaindi, ikutigwa gali mugasu, antelampari, omuno, musangano, msunumasiku. Bawasa gali no, mjimo, ya gabungwe, gasigabu shirepoti, bagali uanda unwa, ujastarijia, mnumbe, eyo, wakanyungana, tagazi au, pagabede, wobo, wakamuka udolopo, ya musiga mupati. Walwana ibantu, babangene, wajisena, awa, pili branamu, payoga mbagira, Wadi pepe, hausena Billy Graham, payoga mbaoga, unzila ya ii, pirimu. Wadi ee ndausa, nda janabu sana uluvide. Wadi wasiga utala, wadi lino, wakuli, wakunzia wunka, mami, yatu watalia wenda utanta, wakwa, aga pati, tani hii, mwagabede, uli imungano pati atala awa, mamanino, wakwa, babu, Texas, edo wali ingano, ijituba jipati, ajiwa mbelo, yati mami. Wakamambia kuti, kusumana na vya kwenda. Kati, kini nagasiga ogea wakari, kati, ee, wakunu, wele tekwa, mbobo, kulimio togala mingi, hili kitwe, onse, ee, kati, mna winga, kasi musa, lagede ikuswa, mumunganu, obo wakari ikusiku wakainda, wakari, imujato, nagawana, wawiyutuga. Imame kati, dino obo mwajivete, ulimu kuswa, ujimo jagabungwe, mwinjila, mulina winga, iwinka, Asi Musa, mabona, mabona. Ayo amba kumwaitu wangu. Matisele mkaka kwa kwa. Zila mwezi, anyenyezi. Mbozi yengelelo, ponya ata yezi ngano ejo. Muli, agenda utala mwanishijo. Ndaela uti nagalanga buyo. Zintuzi nini, muli ezio. Ndiza, mshobo, wakulumbaisha. Ubozumeni wangu, mulileza amulima wangu. Ndaribia ya sunmasuku. Mutekisone, ya jitiga uwa. Uriya Victory Duxi, wakari oyu muna Frenchi oyu, walo muna Frenchi weni. Yachona, laikuma ambila, buzba umwe, uchijendi negamana, uganana, usalabanda njimu, ya gabungwe, buzwa una Kristo, wakasimpe, ili maalmi, wakari mnipa, ii, uvandika unini ujatibizia, hugo, buzwa umbungano, izi zirwe, ya gabungwe, ya Pentecoste. Ili ya wabu, Dan Henry, Yela kuti mwini nina, uwasikusumana, omuzipegupegu na ajinto yumwi, talimu wali, muna baptisti, kagelo, uwasuzila ansi, ujibomele, wale mabugu agwe, kalindime akuti, uwesiparangamu, ndashuma eji, eji mwigi ikusanka, jintu zistetegene, ele eji inga jaba, jipati ya 23, ya jio wanuzio, eyo, jindi nagatari ya wamba, jintu yumwi, ejende, wakatari ya wamba wala mnyambo, ili awa ibantu watatuiba na Frenchi, mwanagazi muna Frenchi, Mwanakasi, mpati unenede, waluganda rusiasia kuzwa urusiana, wenda ulikede awa sunumasigu. Aili mba, gabela ya pepa, edu, chagamba, pao, Victor Leo, Duxi, mkutawusi, wakali mba yintu chiyonya alimi, lagali, weja nisia manembo, nagunga. Mwani yomasusu, nabe ali, atantene, umotwe, kai ungu ulali, kakede usule ujimo, mwagakunja, gabola genda, umbele, lalibianda kubona malembo abo, Agali mutologi muna Frenchi wagu UN alimi malembo onsi otatwi agali igwa jenye. Edo aga amba bobo, kambo aga salanzo e injumu logo. Wagaisala, wagabeza, kaisala kuinda usala wago. Kuhini tuizu obo, musu waga itagu amba usala wagwe. Gati, hee ni nzila, itokomene ilene, kambo ni nzila yangu. Edo ino, ino mzezo wabalemu, ngoga bamba. Gati, kambo, kaoji, jagiri jipati, jajulu, jilaguli ndila. Iyo eji, mwini wa juu, jiji wamba, akusitirizia, luzi ndorubo tulogo, mbukuleza, wabia ndisyo. Onsi otatui, agari kwa zinye, nalivya kutinda jisi edu, mbaibele, liangu sunumasigu. Ilenda langa omia, hei, tinda jisi, ikopintanzi, yanchijo. Danny Henry, tazi, Mwari wangu, tajizi jikuwa, jiri kabotu, kitabu yu jifrenchi, utinamu nendesi ya omu ya, jiri mburi ishobo, ya jifrenchi, lagabika, vebu umere, ya adibibu, ili upanduzi, utakwe wosi, wakari ingosini inchobeni. Dani Henry, jende jimui, jainda, ulapanga, dani indiza inga, gasila, ugapepele sunumasigo, Victory, Duxi, antila mkwali, kambo ni wakuti, uli mutukusani, ilanyewa nubantu, mutukusani, ujigombelo, jigombelo, Jigombelo ya Tuksoni Ogo Mugesu Grini Pali Mwemberi. Mugesu Victory Duxi, jiguaguti ulimusu angano watende konya kuselugu Tap Avenue Ogo kwaenda mungo kwa mupati. Eite wola nzila e. Alimutuna uli gugia junza masigu na masigu atovela ukumbwa jindi wanoni gugia. Kwaya kamusilile alimi dani wanda uliangwe ilu inga jaba ikutibari mugusila ugapepele ujigombelo sunmasigu. Tandisi, gani mwala nika uja salamo, umane yejo eri wakati, wakalilede, omia mwagabanda, bodi, bodi, ya mwala, jeso, bagalala, mutunta, utaninga vyo, uwa bubuge bwagwe, ili wakati, ponya vyo, kabola, mzezo, yagwe, wamba kuti, wakasusila ubusana, gatali kakulila, kabola, wenda kuswa, eri, wakalairirwa, walomotu upangazintu, ikuswa, kumiala, miala iloga, Nye wamba, gama uti yogaika ogo, wakati jengano, yogasemunwa, eyo osaluga, hivyo, kakwala ikuswa, gabela ganini yomwala kutandila, mburi, oo, square ya inchi yomwe, najidu yomwe, gabika, mungkomo yagwe, kabela wakabotelwa, ugaleta gumunzi. Yindi narajuta, hindi yomwe, dagamu yambila kuti, gamila ngesu brenamo, uswanyo, kamombe ikuswa ulincheejo, Apobo, wabika, mwiasidi, kabela, wakajinta, imubala, iguzwa, mwala, warionsi, waneka, mburi ibwe, yalaimo, wa mwala, usubila, eyo, wabambatu swanyo, kamombe. Irejindi na watupa gulindime, tawajizwa pei, hilmaunja mungati, kankitani, yampela, uligengu, kanini, gainda, yetu jesi, sunumasigu, ugombela, iwajiswa, mwawana ii, mwala, wabwe, irisubila, mbili bolowa ibusega agengo kanchaiga nini binda mugati mbonya iwe ejo isiseme jagwe mwejagamba njila ilulame isianikite mawona mwejiseseme nagajitondeja ulingwe dani utina mafila wa pepele yebo amwesu li doksi naba umwe chumasigu ulaba masigu ajanza jagaini jindi kwa paila wajiswa nikomene kwenda mzila e ilulame nitonkomene njila ya magani mawotu njila ajwi amwami wesu Jesu Kristo eza mwangaji nyose lino mulibabo tulogo kwamba wida igana na iwa jindi ilangu kabela njamba jata kwa jindi ilangu lili wati ulibantu batandila agatiga nyando tatwi na yonei ibanda kupailirwa abobo njo vinda na iguyo amulumbe wesu ya kukwambana mbuli mbogo nzega elio pao kukwambela ibarwasi lino kubantu mu Arizona ibusigu tabela mwamujibelo tunoli u tagonja kuyezina ya tauni eo Yuma Arizona kujipobwe abompo mu California ratabela konya musono kuseni Los Angeles amasena ayu agamba kuyoba kogia sunumasigu nyanagweza jibelo kuswa ulubalo ajindi naikede mu restaurant suno Restaurante ya Morrissey. Mugasu Jacki, amugantu wawe mebo amugantu wangu. Tuangideku restaurante ya Morrissey. Yaba jindi jinini antuamwe. Itogari ubusana. Banagasi, kibaka jisi jindi ya kwa antuamwe. Wakari mwanambwa na munini, wakenda kumbeli yangu. Inari kwengu, Green. Wisi wa mugasu, Pierre Green. Ida wati yavulisi mugasu Bramo, maribamba ula kujatikizia. Johnny Penny, kusugomwe. Ejo yenchoveni ino chinzi Penny ya Bobby bati igwamba ula yetilia Johnny Penny igwamba ndagulila Johnny Penny waita gulindime ino oyo ngu Johnny Penny nivalindu oyo tagwabelegi masusu ili Johnny Penny wati gati wakari iberesha wamiaga yetila peji abaibele iliagwe abobo wakati njogu pa wini Johnny Penny abobo mga sbrani utina uliwano amwini na kusuhila kwa pepele, oyu, Johnny Penny walo, mwotu walo, wali, ijata ila mwotu.
Now, we want to get into the scriptures right away, and I want you to turn with me now to Psalms 55.
Lino, tiana kunjila, magwalo, ya kukambana, elio, njena kuti, muhunone, andime, lino, untembaozio, 55, alimpao, agwalo, Matayo 3, eji ya jangu, sumasugu, wali amutwe amagani wa mwesu eni atala amababa anziba itubabu lino ya kwenja uma mwole mabose amagalo ayo ngejis awa kambo ndabanga na sotoka alumashoto alimwe kambo na chumezia mulumbe mwami na wenda uyuma masibu umojilelo utawela njenda kuyoga mbauga a zimo ya kukwempa ibutina mwami wenda
and Psalms 53
Tembaozio 53. Mwini jatire? Tembaozio 55. Genjega kutui. Jatire? 55. Ii, manene. Genjega kutui. Mwapailo wangu. Oleza. Tarisisi. Omwini uzwa. Ujigumbezio jangu. Wandisi ilira. Tabuni huwa. Tawumugela. Mutonga usi yangu. Wakupanga jongo. Kambu kaji ya singkondo. Kambu wakupenze kwa. Wabasizibi. Kambu bandi umbila kubi. Alimu mbukari balandi sulaiga. Mwe wangu ulaji swalogo mugati igangu. Alimu kuyowa walufu. Wandi wida. Kuyowa agu wankama. Wabol alindime. Wankama nisia. Wandi pa mutempwe. Ero nagati. Oh, buti. Nagaji sima baba. Mbrinziba. Kamu pao. Ndauluga iguswa. Takuba agu pumuna. Wona pao inga. Latutuligila ulare. Alimi, akukala mkanda. Sela. Sela jamba, ikuti. Amen.
David, a lover of the wilderness.
Davida, siganda mkanda. Jindi, nagakwaba abantu. Kibaka kunja umushoma. Kabila, basinkondo. Baka wola alingwe. Wakati, ikuti ndagaji sima baba. Anziba, nagawuluka ikuswa. Ya mkanda, ilu pao. Ikukala, zindi ziongaye, zindaka yeya, jintu ejo, chijonya. Iutinanda kwa kukutia raifu yangu, uzwangu wande. Hei, jayangu, ya kujila baguka, mkanda, autajo gape. Dagalo mba mwami uti, na inga, ndapona, wana buzwa, teandi mwanimo, wadirwe, nagati uti na, dago njabuyo, ya mzisagazi mwi, nagubika, ya gandhi, blondi, wiyama, usamu. Eo ni raifu yangu, mdija tirenda, na damba lejo, ugambo, pamunga nitu wangu uke de aria, nyeo mwizi, raifu eo, mwesu awa, wangandipa nyaga, ya gainda, nagaja banyama wali magumi, osane, awasane, tangyo, wagutagwebi mpya, igudubla, bamibabo, maya di ari nyanda ili jiroba, nalo sele, itauti, ronde, pamunga nitu wangu, wamasusu asia, asaloga, umutwi abobo, wakati, ndiyo, maningi, raifu, winda, mwejita walingwe, hele, agobo ni ndiendao, udinkaya nige usamu, uti mami, jengila josefu. Agaijane, uzwabu mwi, ndiendao, yobwisa, mababa anziba, agulu ya guzwa. Hele mbolebo yo, jene jimwe, utala, malundu, agulangira subazi, umubona, gaulu ga guzwa, nyomriga siganu, izanchijo, ndagati, sibotu igwa ogwe, mwami, mwri petro mba gamba uti inga, chwaiga zigombelo. Yo tatwe, hele gwensi ya tabu, umulundu, barwazi ya wapengede, balalinda, baswegede, abafwa, balalinda, abobo atujita, ejo, tatugunja ujende, na ujere buzwa, ele buzwa wa mwe, kuyoba in, mababa, aswazi, utuba, ayo seluga, yotu nyamuna winta. Lino, mwini matayo, 3:16, yene kubalo, 16:17, ejo, jesu, indi nagabizikwa. Wakasomanzi, honyo, elio, mwone, majulu, agajuga, mwringwe, kalala wakabona muya, waleza kwa usaluga, mwrinziba, na wukala aningwe. Elio mwone, iti, uswa ujulu, gari amba, uyu, mwana wangu uyendwa, mwringwe, mwenkwendelwa, maju amwi, mwringwe, mwenkwendelwa ukalamo.
Now we want to speak a few minutes on this bird.
Ino chanda uganana, aminiti mashonto amu yuni oyu. Nziba lionsi ya gali imwi, ya bayani bangu, bayandwa. Ideguye ya nziba, nziba nchoweni. Ankwilimba muyuni omwe. Ankwilimba ni nziba ya amuzi. Chionsi, ya mwashi omwe. Ndagaida ngakabea, ya mwashi omwe. Ankwilimba, anziba, chionsi. Ya mwashi omwe, isirengwa, jaba yundi, aba, nzibu watulogo, daga mbauga, ogono nyega imwe, nishonto ya inda, muswanganu, watente, gusena ogono, amugesu mo, a, igabele anziba, njira kutinyonsi, mulawe ya oyo, ziba anziba, mboyeri muyuni usalala logo, yotujisi, alimi igabele walo, mnyama muwambia logo, ngotujisi, yonsi, muyuni, amunyama, wajituzio. Obo mboja katonezi wakabotu. Awa. Mwri jesu gari gabelele. Kaliza gari nziba. Eyo nziba. Niaga kala ali umpe. Ibu pangi iwagwe. Tabuli gabotu. Niata kala amuba. Ibu pangi iwagwe. Tabuli gabotu. Yandiga iwaga yerele. Ibu pangi bagilo. Bagede iwabo mwe. Eyo njenzila. Mbotede kuba. Mupanga wesu wede ujincha, iguzwa ulisisibi uhuruma, wia ulubombo, ruwaga berere. Iye sana magabona, yukinziba, yaga sole laga berere. Iri amuwani, ya berere, waga suigila zitu siyonsi, yoga jisi, unziba. Iri amange ogo, nziba, kwa msola lila, ubamburwa, kama mboga sibi jesu tonsi. Ina o, nziba, ya, leza okaribianda, utandezi ya mwana wagwe, wakatandezi kwa, mumunyama mubombe, awusala logo anjiga, jirenge, jangidu anjiga. Eji ndeleza, nagati tondeja mwini, mumajulu, inda kumuyuni usalala, mubombe logo, uurigo, mumilengalenga, nziba, dino inzo, ya indana, utimishobo mingi, ya andeni, ya hiyo, igangi, kakulukuku esu, galo, mwini uoniga, utuburuga, ili mpao kuli nziba, yomoga alimi mpao nziba. Ya umangoresia, ulete kwa walo nziba ya sona, njotu jisi, umanda, yalo nchitu jineni, jitubuluwa, chohyo, jineni jintu jisi, nyengo, isubila, amababa ayo, ulimishobo mingi ya andeni ya nziba, alimi, lainda na mumiola, abobo, ulijintu nchijonya, mungwerimba. Ino nziba muyuni, wakapangwa mzila igambia logo, kambo, Chirengwa jayo chakuti taigonjiulia ufungwa jintu kujita sali takakonza kujijita kambo taipangidwe kambo kanchijo inu ndagamba ula lyonse kuti atichitenziwa mukuba jiminizyo taliza ciwangala kuba jiminizyo isikupapa ciwangala inga wakhala amutunta upite wakaindi akulya ikuzwa ponse akuuluka yamonya munda akulya witi anthu omwe anziwa yali nziwa inga yali awiyitika pathu aikonji ikulya mutunta upite mwabwana akonji ibuyo kujijita akonji kujithambala mwiyangilo eyo dakali kuja ikambo yathakali kukonja kujita bonse iwani mwapilo hele kambozi bwalo weyakwe ulimbapo eyo njenjilo mwawedi amuna kristo okasimphe imuna kristo ibuyo wakapungwe ukonja kulia chilichonse ili muna kristo weni wakasiyalulwa thakonzi kukweza ithu yanyika bwalo kujakitwe iwandene ndachona kuti nziwa taijisi mulule takwe mulule munziwa nkhambo taiyanikani nguwo akowa eyo ndi njira mwaiwede amuna kristu taiyanikani ndule iliyonse mwabwana nkhambo alo ukonzi abiyo kulia yakulia yaleza alimi tachikwezi ndule kuphasaula checho kalaliyando mwabwana apopo wa kuphasaula yakulia ndule palati kalimphana andiliyo ereliyando yonse lalithambula ichulyoleza inu taijisi mulule apopo kikako akonja la ilwana ibuyo ikulya kumba inthu jibyapi ere kuti no yakachita inga yaija ere ina ntenda takachiri kambo takwe kuyandisya ero nyenzula amuna kristo weni sena mulize kuti muna kristo weni takwe ijibi yereleza zogwa kulingwe davida wakati lajo ule munthu oyeleza ngwateleligi ejibi jindi wasanjikwa mubulowa wakaperele uthali ulijengezya phele chopene i ubulowa wakaperele liza taeleleci chilichonse chachitha khambo ulikusiri yabulowa khapena athachiponi kuli chithuzyo yabulowa ntiuyo chakunjia kukupona mukati ni njira mwakupona ikuzwa kumalengelo anyika ndi nakalikha zina lyako mphuku lyapumi yakaperere kukonse kwakunja ikulanga khambo wakanununa ikuzwa ku zinthu ziyonse zikachithwa liyonse wasanzikwa mubulowa wakaperere apopo kwina mulukwe mulinduwe kwina chilengwa itasali mulinduwe khambo kakuti ikulowa wakaperere wakachitha eji alimuleza thakonji kuyereleza chipi ulindwe wamana kula chithuzyo zyachipi kayiwikhidwe alya kulindira nduwe eyo kwati ejo indiphapusena kunyiphawo mwapulanu inga ndachita ejo tindiyanda ndachita lyonse yonse khalechi ndi munthu akonja chopeni kupona ejo jesu chakamachithira akunyana akuchitha chinthu chimwe timphena kulingwe chitondeza kuti tukathambula khristu tichisimuka nthu mwenene ukhete kusule okuya kulaneka eli khomi ikuja kuyenda ndime alimi ulankhwi mbuli ndime ikambo kakuti wakayimikira akathika ndime alimi anyika yanze kuti nandakali bunkha kumasi alandukwa iluizi alimi nda sa inga oyu tewawa mushopo omwe wa mukwasi wakuphwanamo kuti na ndapunganja mukwasi wangu kundizunguluka alimi inga ndayamba nangawa muka branamu kuyenda kumukisha kuti ndiwe muka william branam ndipo thakapi apalumi ipambi ujindi inathanoliko ndipo thakapi lauli meso ako kumwalumi umbi pazinthu e vyonse utalilemeki yankhwela phe kuti nawo wachita jindi ndachoka ndiyo kuleka ero inga wanyona akuamba lino umuthu wangu mupathu ndiyenda kuambira chinthu chimwe ayepo ndipo thakabwezi imaonekazi umbi ujindi anoli kusana umwe iyepo uthakachithu eji kachecho kuti nawo kachithe kalilanganye ilopo kuti walekwa jindi wakusika umuzi lino sainga oyu chiwapa mukasi woliyando mwabwana phephe ikuti na namuyanda chopeni nekupa kuti ndasoma kuti na ndalupiza akuwa akuchitha chinthu chimwe ichilupite ndasoma inga wandichatsira kulinchicho khambo ulandiyanda ili kuti na wakachitha ndasoma inga ndamuchatsira kulinchicho masimphe khambo ndamuyanda pere kuti na ndamuyanda popo kumva kuti pemuyanda muli popo takwe kulipirika nekwa kuti inga ndachatsira inga semujisa kwakuthakwe ichinthu inga ndalingwa kupa mulongwana uchisi mulandu maningi munyiga ila tenga nini nti nimwambi lyamakani acejo cekacitha khambo ndilamuyenda olo ikuti na ndilamuyenda aluyando lwafiriyo muli olo ino inga wayenda kuti yapati luyando ilongo lwa gathawo ikuba kuli jesu kristo nyama kuti nda kweka msanga watombwe ndinape mumumi kwangu heanyekwa kuti ndacitha inga wandicacila kuli ncijo ndinasoma inga wacitha ikuti na ndakanywa senape mumumi kwangu hele ndisoma kuti inga wandicacila kuli ncijo edo ndamuyanda maningi leza ndikwase seyandi kucita cinthu iliyonse muli cejo mwabona khambo ndamuyanda ejo cinthu ndyakasowa kuli ndime khambo cindi ndinakandicintha ikuswa kuli ciwangala ikuba nziba yakandipamba ikuba wandene kuyenda kwangu azinthu yakandisiya pawachiri tayereza kwi kuli ndime khambo seyikanze kucicitha tayiri muli ndime kucicitha lino cinthu imbi ipati catikiza nziba walomweuni ukambya sena mukasola kubona ivani vonse umwingo yoni ipangu payandwa ngurobini lino nyobona walombe mleke kuthukula tiyoni twangu mwabona khambo seyandi kuti ikamicitha cejo robini wangu mulisi na mbwa supila akangwa kakwe nyowe mulisi uzowa komwe wali munthu wokali kupha acingano thakwe munthu wali kunja umukwasya lezo wakamusiya i munthu khapelo wali kupha manza akwe akacisimphikili mulingawo matende akwe aluwasulu akwe kaluswa ivulowa mucini a munthu wakwe amangwa vulowa kapuloka kuswa ubusi wakwe alimwe kali mwini munini wakayenda mini munini usalaluka ejo wakalonga ali yejo wakali payeya kuti wakali iwonekela ukhwica nsoni kapati wakasowa kubona alimi wakalize kuti wakali imuyuni munini pere wakasilanga kikilizi pati ziyalunya yabana roma kazikankhamenitwe mucanzali akwe ere wakawuluka mukati amulomo wakwe munini akusola kuzisomona wakasanziya kangwa kakwe akusuvila ikuwapolopa kuzida awo kalasuvila ndiyena kangwa kangu kukwapirirwa kupolowa iwakwe ambepo ikwapirirwa cindi ndasika mukuswanganya ndamuyamba robini imunini hele nyowe mulizi karobini kanini yede ikusamba hele nyowe mulizi nziva tayerede ikucita pepe ucisima kutha mukati ayo ananika akuyipamba usalala kucita mukati kuyanze mulizi opono nziva ilejiti nziva ilalitha mafuta ini cina mukasola kuweza ini unukhizya bwema opo ali njiyo kwilimba na cinthu cemwe ayo mafuta akhyalwa kuswa mukati vakwe mupiri wayo ucisi kilandi ya mafuta apamba mapepe ayo lyonse usalala anze khambo ilasalala ikuswa mukati kuyanze mbombopo walomweni munini mukwathuloko ino ndisi inga mwali wima awa ngaeya mulusiyana mtayino waciti ejo inga sekwenja kucita ndiyeya kuti ndindakaphwite inzala nicakapa cipotu hele se sekakunzya kukwela yakulesula ali imwi ikuti na ndakacita kuli inziva icisi cinthu cenzo ciphati mukwaxi iwesu kuswa komwe jindi panene vakasika okono mukhendaki kuswa masana vasikisi vana cheloki vakali kupha mwanakasi mupapa pali mbakali wacisi ndiye kuti pakuyitha kuti ipulasi wa krofla na cinthu cemwi pakali kupha ejo yanene pakakugama umbali lyapolo jindi pama anti deti anti pori onse ndipapo pakakugama kusunguluka ipulo taishachale mulome munini wa miyaka ili yone yakuomena kupanda pama papati winda mukuthana miyaka ili khumi ayepile yakukomena ejo pakali ndi masusu abo apolo alimi wakathalika kuyimba mwalo makhalo wandipikha mumphangala andiisese muli nduwe jindi mmakali kupha yanene jindi ejo akali na kristu ndakamupiziya anyaka ili makumi ali usele acilova yakukomena musina a jesu kristu ntselo yamulonga oke oko angelo wamwami kwakaliponya pereke cindi nakali kuyimba luyimbo olo amaza akwe manini akwampheme muculu muluwo nziva yakawuluka kumulyango kapena kwa onse vakhala athala lyapolo vathalika kulila leza wakabweza ipunthu ipwakwe ndakamukha ku londoni englandi amukasu jeke amukasu gordon lindise ere wakali mwanakazi wasinaria Florence Nightingale utamina kuba yera kuti muzukulu musimbi munini nati ndiyomwe ya Florence Nightingale uyu wakali ndilembe magwalo manji wakali musanzamu South Africa ndikapha kukhalenge wakachiti ikwanikiso mwakachibona mubhuku tinakwena munthu ukwiga mulibobo mubomi kwangu mukasijek nashoma wakali andimi uzwa obo tokanjira munganda yamukutausi munganda yamupaizi kunjabuyo yachiwombelo kubakamuletete njindi wakali iriku oko ndege wayakasaluka wakatumina pakalo wakali mwambulas omuya pawo paulosigwa izwa zwa kumusanza musouth africa zwa kuti yakalipola ku england njindi ejo mukutausi wakamuthwala munganda yamupaizi apopo tokajokera yamupayirira ndakawona bantu bachiswa banji pele ngabo akwe manini takalikuliwonya kuyindira inchi ngapompo kakwe kakwe kamuthwi oko pakasangani anthu omwe inga wakapona elewopa maulo akwe kuthala awa kuzunguluka tusolo itwakwe kakalikuyindira yeyo kuthandira mainchi ovilo ikulanduka jifuwa ibuyo elyo takakonja kunyamana manza akwe pakaliko mphemeloko kuti anyamane imanza akwe ili wakali kusala gamba chinthu chomwei takela indakonja mukusha ero chindi ndikakonja kumva kumalekelo ndidasoma kuinda mulinasi wakati mukesi kubranamo gomba ikuteleza iwo ndilekela kufa takakonja takalikuyamba ikupona ero ndikapona misozoyi yakali ikuloka ikuzwa kulubazu pachifuwa pakusi kwakwe oko pakajana mutumo mwinji ndatiya ngwe ikulila thandizi kamosinga zyakwe ndiyakulowa ndiyakasinka alimi wakali muchiimo chipyapi loko wola kuphayila pachiswa tikakonza kumuphayila kufa pele wakalikuonya kuyo mmuli kuti natakafa wakatala chindi chilampho ndakakugama amwembe wanu kukaanda kuyokomba ilo chindi ndakakugama ansi kukomba mzimanini yakawuluka munsi ya mpulungwido ukatalika kulila japuya jindi ndakamana kukomba ndakaya kuti yakali mzima yakalela okuya kumusana pomwe tsikunku anze oku england mwaimete kubritish isles okuya elyo inziba nini yakaleka kulila khabela yakawuluka kuzwa ndakayenda kuyapikha manza angu ali ngwe yakuita zina lya mwami ili mwanakazi mulemu mchozyo mwanakazi wanseba nyumu asunu athala lya mapapa anziba ulalisala lyamwini uswa mukati muna khristu ulachita elyo awalo ulasala vyakuswa mwija mukati oko kubamba unyono ta yandikani imulukwe umwe wakuthamphunya jiri chonse khambo tajiri mwamwana ilasalala ikuswa mukati kuyanze ndinu twapona kuti uyu muyoni zinthu zinji zilembere awa pele mkholoko ilasumanana kuzunguluka uyu muyoni ukaperesekwa kwalo muchisumanano chakale ikuba chithunzi mu mulungu akukusalazia atu thandiza kuyo awa kuli imwe mathalikilo 15:9 atu yeye kamphango akakasonto ubuyo ndino abrahamu wakali ikalombaloza awa mbakuti mbakali yochitha yeji eroleza ulimuchasi achwi yakwe uyu abrahamu alimi ulachitha munzila mnyenzo kuthalika akuthalindira atuthalikile ikamphango kawani tepothali ikuwinda ali yeji yolamana zinthu izi yamwami yakasika kuli abrahamu muchilengano mwabona abrahamu wakali msesimi napopo wakapona chilengano nthawi abrahamu ndili nthomo yako alimi mulumbu kuphati jehova manasi mwabona ili abrahamu wakati langa kati mwami leza tambone mphati elo mwami leza elohimu mwabona mwami leza muchilengano inuyo ndi phanzi mukuona kuti sejisi imwana alimi imo panzi iwonganda yangu kuyeliyeza wa ku damasiko ili abrahamu kati bona ulindime yepo topedelo nyungu alimi langa umwi wakachola munganda yangu usiku pana iwangu ilamoni ilamwami yakasika kuli nguwe yakayamba oyu thakapi sikukuona wako mwamirite ichomecho nyomwezi ikuthali mwabona onya abrahamu nakakalirwa pele ichomecho yathakachisi yelelo yiphangano yithakwe chiyelelo pele oyu yoyu thakakuswa jikungu jaku uyo masikukuona wako elo ula nyaka ili mwanda yewamena lino iyo wamleta masina ali gulei akuteti langa lino kumajulu akusiba nyenyezi ukina unakonjia kuzibala kagalo wakati ulingwe mbubonya mbali obalu nyungu bago malmi utawe imwana iyo lino nyega ii mwanda yewamena iyo kashema umami kagalo jika bago ulingwe ubulu lami ili wakati ulingwe Nimewami oyu wakusia ikuswa uo, ikuswa ubana chewodia, ugupa inyiga ya wugona. Eri wakati gulingwe, go mwami, na mwami, balu njozi wapo tikuti, njo igwona, inamusire, ulijeji. Eri waka mwambila, utigweza impizi, ya miyake wa tatwe uwamena, na mpongo mpwezi, ya miyake wa tatwe uwamena, na mwangilili, chiyo tatwe lino, miyake wa tatwe ya uwamena, Eri mkutuwa mbelele, kwa miga yu tatu ya wamena, tanziba, mkwiri mba nini, bose matuwa mwai, yose jintu, zimwe, mabona, jagali berese kwa, jituzi ejo, jagali kutondizia mbele ya Jesu, jipanganu jaga bamba, nyomalizi inzila, mwataka zitandamuna, anzila obo eji, nazi hindi, jaga inda, hindi, mwaka kwesa, panga jipangano, laringa kwesa, Nakuli mba ii, usumena na, eri uja mnyama, gaima alati, gango, za paula, ipangano mubiri, mtu omwe, wakabweza ibeila, chomwe, mburi rondri, yabana chinesi, mwagari ibujita, mna chinesi awa, kakunja kuli mba, jigwa abobo, wakali mba aya, uzapla gabeila, yuwa pepa, kakukapa ibeila, eri umba, mlaia, marondri, yabana chinesi, Jendi wakari ujita ejo. Ere yobo, ere ahyo. Ehyo, yobile, ya gajitakwela na. Mutukwezi zisani ijago, mabona. Kwa gonzia, umayena kambo. Ajiti imbe, jibela, chakijo inga. Kwa kopalula izina, ijago, ere togonji. Uzapla ejo, ipepa alimui. Mabona, abobo, mwajisi. Agere de iwa, kabela umayi, iga pepa. Abobo ee anjanzila, wakari ujita, umazwa agudu. Malaku, na gajendi logo. Mazo aguje, bagari uja imunyama, wemi gila gati, yanguo, uzapao, jigutu ya mpongo, mutuwela, omwe, oweza, omwe, ilo jindi jipangano, nigatunezegwa, bagari tatuwela, anto omwe, kabewa, bagari tawinjilana, pigapo tu, mubanyabuyo. Jina ejo, leza, ya mutuandezi, awa, cheji, uzituzio ezi, zigana na Kristo, uboleza, Mwaka weza Jesu, ugali vali, nagumuza Paula, nagutakala mubili, kujulu, nagutuma muya kunselo, alindiswe, mkimuya nguwenye ugali, alingwe, hidi kuba, mwindwe, uwenjila na igabotu, amubili, uwana wenga, jendi ya mamaninu, mwana, mwana, mwambobo, mwana, nagaka vigabungwe, dino, yobaiki, obo mwaka vete, Mabana, pere mbaliki eyo, waigede usika uji, mwiselo, mumutusi, nyamalizi, yende mbiki wago, wago, wano ya kwa, kariselo ya mwini, ya mutusi, ilitabela, ya mbuka, eyo ilitabela, ya ngulube, oh, pepe, pepe, alo, niselo ya mtu, nsi, eyo njenzula, mwira Kristo, mwabedi, diyoz, iji, idealeza, utaiji wala labu yo, jandiryo, kansiansia gamwini, kaya ngizi kwa, kwenendiryo, pepe, Walongi ni wansi wa Kristo. Lino tuajana awa yuti. Wabelesia, kakulukubu, kankirimba nini, kambo, ya mwashi omwe. Lino, diyoza mwani, robo amwani, itondega buyo. Machoto magwalu aya, walibitugo, chovu, wampango wa sisi. Yana kuti, awa, maeri ama nagasi, musa nzigwa. Utinama nagasi wajisi, mkwanda, wajita, ulimbila. Utinama kari mwambi. Wajita gulindila wa masuba ali maumi watatwi. Katatu, batana gunzia unjila mumbunga anziba uusa azigwa. Utinawa jisi umusimbi. Wajita gulindila masuba ali maumi. Alifuga ajisamamwe. Batana gunzia unjila mumbunga. Lino tuajana awa wampango ka siksi. Edo jindi masuba agwe agusa azigwa. Aguzulila. Agu mwana mulombe. Na mwana musimbi. Yole tagabelele. Gamwaga mutanzi igajipaizio. Yompidwe, mkwilimba nini, nanziba, yajipaizio yompidwe, umuyangu wajigombelo, jambunga, umupaizi. Mwabona, kakwanzi kunjila na kubabogo, kambo mazu agwe, katanamana, ilu wakonzia upa, jeji, ui mpaizi umuyangu, kubamulumbo, uwagwe. Mwabona, nanziba, nakamkwilimba nini, Chonsi, chemu kwa shomwe. Dino yo, dino, nikabere segwa. Umilungu, alimi umulungu kwa jibi. Mziba yomwe. Na yazu senda, yiri nchugo zenu ya jibi. Yigali tanziba, yobiro. Motu hewa imwe, kwa kusigwa, ya kasanda munu ansi. Takulegela maluwa, ali imwe imbi, alimi pao imbi. Nziba, yaga angululwa. Yiri jindi nziba, niyaga uluga. Yega techa ibulongo, ubulowa igayo, wasimpela nyina, ubulowa, wagompuridaleza, usalala, 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 umamereza. Saa tamboji kubona, simpela nyina, Yesu Kristo, wachaigwa, utusansaila, nguti. Wede, panguluga, katulia, usalala, 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 umami. Inu, sigosiani zibotu, indajisiji ibotu. Inu, wazonisha mwaya salala, mulemo. Mwimbo tuwa labu yo, mjibu na jo, 316, wawele segu aluza, gubazi tondezio, inziba yagali obo.
Noah was given a sign.
Noga pegwa aju tondezio, mwimbo wa sumbazwa, wimba ujatijia, chijo, nisa waga bijirwa, alimu uga nyina jintu, yagali, noyo tantamuna ibugali wagwe. Kambo gati, ibuzwa, mwimbo wali ya gulingu, uzwa obo mwiofwa. Ero no ukajana rusialo ulireza. Alimi ukajaka wapu wenda na uya kwa imala ilire mwini ayo baga mupa elio baga ibuka ingana ilo ya kwe elio yaka itika mazwa yendi ne wakati oye mtu mudala atala ajirundo chikwinduruja mudala kaya wapu kamba yo wangula alimi tagwe ne yaka widepe tele ya no wakati yo wangula. Nikuba, hilo po, nisibuzwa, baga njila, niyea, kitu, konji uyeya, utiwakali ibuzwa nzi, nashuma ibuzwa, wakumi ajoba, baga anda kanini, noga njila, mugatu, kayaleza ukajala imuri yangu. Hilo magumbi watari ya kusiga, hula, yigatari ya kuwa, limbotela, yigatari ya usula, tusensa, tulangu, baga anduga, kaglolo onzi, baga pia manji abo, malegilo bantu, baga njila, kumbanda, gatanta, watu baga indi, bari kede, onya au, mbubanya buyo, maniga indi kakubwene, watariga, bago sunguluga, watariga, usumpuga maningi, gigantu, bago mkumana, umiyangu, akubuila, pere tijaga, jaga kwasya, noa, taga kundia kujula, imuyangu, leza, baga kujala, leza, ngo umilusutu, ugonja kujula, abogo mbajwedi, watu wesu, Jesu Kristo, lezoga jula imuyangu, polinistui agalvali, yo jala, masinde uyo, mulimbaga uchula. Eryo, baga ibuga, ubuya buya, niza buya hansi, unumaire, natala ya iniga, jine iniga, niyaga ulomoga iguzwa, ulale, iguzwa ii, mumugondo wayo, wario hansi. Ere kusunguluga, kusunguluga, baga inka, sibela ama, tumo, atalaria, mulundu, mwe abumbi, unyona, wamasu ali magumi oni, amasigu. Ere jindi, niyo, niyaga tariga, umana, ugari waliza. Lai osya, liyani shulwagwe, nganjaloma, abuleza, alimi ibugari ibagwe, ulibyo mbali, uleza, buyo mbali iliandu, wagwe morubede, kambo wede, windi anoveta, kambo lo mwetesti, usigu pa, milao, amalao, abutagwe jisubulo, talimulao abogo, wede kubwa jisubulo, umulao, edo jindi wachwala milao, yaleza, chaji hindi, no badela jisubulo, lino tawa nakuti, noa nagamana, weibuga atala, alia, wei na kusumbawo ya ujimwa waruzi ikuswa kwaonsi ukuma akwalila abugali waliza labu za paula akukaya wala akukwila abumi hao wakatondesia tagwe chakajitika mazwa akainda tagwe chakajitika antela upa wajagulia wanyama asemui wakajaya tagwe chakajitika abobo wakajaya ndaribuja. Chakwanji uwana, watu, wakaya kwa maniji, hindi, niwakali mnimbobo lumwei, wakali vyo, wakali deo mwei, mnimbobo, elio, wakali, ponya tala, nutakwanzia, kulanga, mabasu, nutakwanzia kulanga, mzila pele, chonkomana, alimu eyo inzila, ya watu, Jesu Kristo, mwabete, chakwanji kulanga, mlongwana, utabela, chakwanji kulanga, jintu, jita Kristo, hindi wanori, watu, kambo, ulibyo, mnimbobo mwe, alimi, ngomri yango oyu, utuamba ula ifu mojino, uerede uzumana na upagamana. Kambo oyu, yabuki kajonza yagwe uli mankavela agolo ujebuka tayereli iwulima ino mulimu gwatu ogu ili wakali ugonja kubona mumuni alimantala mumuni wazuba heri wakali buja au agawede gwatu bakajiri wibuka wakagonja wangwa maiwe kauma kumapasu ili wakali zukuti wali nuba mazuba mangi masimbe manzi yagali kuyosa ujendi ejo kabobo wakainka na ujana mayuni utasho migi mujengi kabela wa musaliga na kumutu minanzi wali iwangala alimu oyu iwangala taka kweta kambo wakachana misao ogya anzi ya watu iwaliza wakauluga ikusa umutunda umwe wakaindi wakapide wia kule umbi iguya mitunda amutunda wakabola oyu wakali wibuga amanzi kabela wali kutide ya kulondoga. Abobo nyugainda mazuba mashonto wakasala alubo kambo walizi takari bianda kunjila mugari iwaliza. Abobo wakangurwa nziba ilo nziba yagari abulenge wande nguinda ili gari kubi na kasi weselela kunjabu ya uria zintu zinjaloma ilogo eyo ya kutilama ningi kambo yagari kwanja kujana jintu yembe ya wika njato ya matende ayo yagabweda mugato na wakati ya mangure kwa lejiri awagali ndila mazwa mashoto ambi alimi wakati malbo mwuri mpailo wagwe oleza sabu gali iwago watoneze kwa sena bugali iwago wamana mwana sena kwa wansi kwa jitwa ero wagi lino utina jaitumina kendi eji inga ya wakala oge utina zamanguli ya selimuga ansi inga ya kala ero gaituma wenda mpailo eyo au jindi niaga unka kabiyo laigilwa aliza ya wakaza matu aorifa uzwa umusamo akulu kakuchoka na wankomana mpulungu ita alubo Nizo kabali swanziba kuba itondejo loka joga bayamba ikuti zanangule biyamana ilo paoleza wakajula mwanyangu kabila wakaswa ayimatalikilo 8-8 awalo wawelese kwa mbali imatayo 3-16 alobo jendi kukali iwaliza ni wakali anyika ilo wakanyina nzila igusia maningi iwa masiku agatika masiku mamu kando aji season 2 mkunyungana ogo mani tayagwenzila ya uzwa kwenye kuko ili wakari iwa mai iwa beji nisimbo yonzi ya zintu vaivola nisimbo yonzi ya nchitu ya kutuka heleza mwabedisha inziba alubo ika mwotala mwana uwe jesu wa mwotala logo uti wakamu zivya lino tiba kakonja uchoma uti oyu mkwanda wazaliwa kumusanza ogya mujirido ya banyama wataninga wawishi wanyina ibagwe uyewa iguba ugwatana tiba kakonja uyela pesa kuberesha jintu jiri yonsi mbri ejo abobo wakede kulisia kwenyika ili uzwa obo mselo ya mlonga jindi na genda ansi ulitandeja mweni iwajipangi jilondo iyaleza ejo yega mwajipumojino jindi naga suila kwenda umanzi lino utino malangisi ao chejo iyo jipati johane wakali imutu mpati maningi anjiga ujinde ejo jesu wakati takwe mtu wakajarwa umana kasi mpati wakali imbalinguwe ujinde ejo ide wakali msesimi mlasha mwabo dina ame dina ipi jareza yobo wala kujitu jiri jonsi mwajisi yobo msesimi Yonyenzo waleza yonzi Sena mula choma kuti jesu wakali ijwi Yaga yivuruwa mwiri Wabu kuli nzila yomwebio Njago njago siga Usilisi kwa Ikutali kuinda wapaisi Taka unka kutala Wamba tepasi Sa ulandi sibia Kina ndajita Wakari vijia mwanya obo davida Mwajita mjiyo yesu Uzwabu mwai mwana Kutina waka unka kutala Umungano akuti Sa ulandi sibia Amwana kiyo Jindi Naga siyaba akwalo Jindi naga siyaba Wakajaba Mujimpule ya mungano Edu antela Wazibisi kwa Milangu Asuntu siyo sepele Bakaribembele Baka musiba abasongo mwabona inongoyo pali lino ulibambila umulimo wakwe ili utina walo ndejwe wenda lakubukanza kuphwati kubaleza ejwe ndikwajapyo umwamileza tajiti inthu kusikila wasango na uye kunona walanda bakwe basisimi okati onse wakatipo pangi ibwakwe bwere kuba ndi zinamatizyo nziyakachulwa yeye ndi kukumbwa ichinthu jembe ndikuchitheka kuli konse kuphwati kutholaposana mwanika leza ulayi kunona kubasisimi bakwe ine johani wakati musisimi khambo wakati kusisima uyawabola awa kusala kuzwa ulipaso lwache undu kuzwa womwe yeye ndi mupandi niwakali kusumanana pamwe ya paphaisi kayinkhwe konse ere pakati tena kukwambira kuti ulitha iwako kuba musisime pakuima okuya munthimba eyo utali mumungano khambo matakamusumisha wayimikila munthimba eyo kunambira ikuti wowola ndiwowola chindi jehova mphati oyo wasalila zithuzyo ezi yindi jehova mphati oyo wakayika tembele eli uyo wakasika mulindiryo muli musumphulu wa mulilo ndikusuwa yowola chindi chithuzyo echo jamasuwa onse nicho manisikwa wakati yowola munthu alimwe kuliyaka tsikano lino usena pomwe okuya khalelo uyo kusiya chipi ndi muphaizi wakali uchipambika angwe johani wakalanga mwachulu ino ino kuli imusisimi alimwe ndeyelidwi hawo wasika ijwi kugama kumusisimi monya mumanzi johani wakati amboni kapelele waleza ukusiya chipi chanyika ngoyo mbapeti mwangwe chisothakwe nakambati pakenda monya mumanzi ilenga ndapona awo paipi manzi ayo amweyi drama pobiro baphati maningi apo pakasola kuma nyika leza ijwi amusisimi wakwe amoni ijwi likapula kumusisimi mupupanze opu bwaluzyalo mumanzi leya kuti mwayijata mumanzi chiyoponocho chithanzi japi jakali mumanzi ndino mwapana awo nakwinga pakatalikila mulumbe omumoni wakumangolesya mumanzi ijwi ijwi yakweni iyeka sanganisikwa kachiyanza thokosomeni he likapula kumusisimi mumanzi winda kumanzi amoni sa inga mwayela mesu adwi amesu amusisimi gaswangana mumanzi o ejo yakulisha kulindime hawo wakayihwi musisimi hawo wakayihwi ijwi wapalangene mumeso aomwi ere musisimi wakati yanikana kupezikwa kulindiwe khambozi ipo ubowola kulindime ere aci yakati yete kuba yakweni inandiphe drama awa pani uli musisimi ulilizidwi wapana ulandizipa ulize kuti nimeni ndiyandikana kupezikwa ulindiwe yohani wakamba yesu akati ndileke ejo kuba popo mumbotchoweni wede babatizikwa kulindime elamuye yohani mukuba musisimi ndilelede kulindiswe nakuba kulindiswe mulijwi amusisimi kuti tuzulize ijwi lyonse khambo johani cheji chiyoponocho lino johani yepolize kuti ndimeni ndi chithuzyo elyo kuyendana kuti lyaleza chithuzyo lekede kusanzikwa pachitanathulwa sambombo ijwi kapere ukasanzikwa elyo pawo ngathulwa ikwa chithuzyo alimwi ndime oyo kapere ero ndede kusanzikwa kandithana kunja kuthulwa nyika ikwa chithuzyo ndileke chipepopo johani khambo opu ilede ulindiswe mulijwi amusisimi anthu omwe ee akwangi kuba ulolizya lino yemwi achimwi ja zinthu ezi lino mwapana ulini wathali kupambwa ponya oku johani nakaba mbali umwi wesu onse apopo balati nhya ndi ndilizi kuti ndiweni mwami ee wakati lindianini ndilijwi utakapona ilikuji kwa ajili ke ilikuji yonse ivakasiyo yomwe tele wede uweza ijiyonse eyo ndiyitozo ejo alimindede kusanze kwa wanitana kuturwa pere ejo chomba Johani mweni Johani mungu wa musisimi mungu zibako tipi yegede tulisi kwa wakati kala ejo akumopizia ejo jindi nagabisi kwa kuswa manzi pao wakabola mwambi kuswa kujulu anababa anziba oingo mwana wangu uyanwa wakati mama mwambi warunungu warukusi yalu anababa anziba yasiga uolegila ansi uswa kumajulu loma na uanyiga ulangwe kubantu ituzio jagari kambidwa onyao wakashomeze kwa wasanimwa mwimu wangwe ulibambiridwe ibi irio jagari vyo nonona injiga yonsi jagamana njila labelesi kwa mbaibire mwri jiminisio jalo umono alimu agolo labelesi kwa kumasi mburi jiminisio jalo umono Frejisi masi, jisi Yesu, ilaminuwa, asuwaze, ili uguribayo ni bambi, kamasi ambi, Romu, ijisi suwaze, Germany, ijisi suwaze, bonji wangao, bayo ni bapati, bambalenga lenga. Hele mulibu onse babu, mziba kai minina, lumuno, masi onse, chintu, janyiga, mboizuruwa. Mwana mwri mwesu grini, mwana mbawusi wamei, mwesu teri grini wakati, jiminizo, jagulipa, unyamu na manza, anu, uhumwa ijisi, unyamu na manza, anu, kulipa, wakati, jendi, maimba, unyamu na manza, anu, amuli pegi kwaonse, ilonziba, jiminizo, yalu umono, mwajisa ajamwe, kambo zi, chijetwa, kambo gabuya, weyo, agambo, gabula gambo, Ako kekambo, jiminizyo yalomono.
Another thing about the dove, it is a home-loving bird.
Ito jembe ujatikisi ya nziba, mwenye ni uyandisi ya kumunzi. Labotelo wako kala, kumunzi.
And another thing it is, it's always loving.
Alimba jito jembe, chakuti idiozi, lashomega, usinkwela nyina, inziba, mwombwe nansege, tazisia nipe, eyonsege lajona usinkwela nyina, mwenye jarege. Mwana ogo, kulumbaizia kubalenge upati. Gwareza, kekambo, chakabamba, eva uba, ipangulule. Mwana, ikuti nyagalengwa mbuli, segezi mwi, jendi, ya kubahola, mpela, yakwe, nyaga mjana, stumpela nyina, pere, nyaga chita kukumwa, jendi, mwana, eyo ungenzila, uombojibede, ndibuyo, patiandi unjila, mwanijejo, kambo, digisi, a, lukatano agulegana, asimizimbi. Ilo nzilambo, ene kwa bobo lalemigwa, uleta ibu watu bobo, alimi, mwurisi nzila, mwanaga mbauga, alingyo, yusigumi, ya ambwani, ujisemoni mo, imupati. Ziba yonsi ilashwamiga, mwurisi nkwela nyina, yonsi, taimu sipe, alimi nandi migiri awani nivyo, wamba jeji, na wingu wawini, ziba, sege, lashwamiga, mwurisi nkwela nyina, Wayo, awalo.
It won't inject any dogmas.
Tagangisi, tanga kamuiga usumini. Jiso imwe, yakabungwe. Umwe jitu, janjiga. Yo kalaja kushomega. Ulisengkwala nino. Ijwi, yose kushomega. Eyo, ulemega ogu. Uyenda kumunzi. Ulemega. Uyenda munzi, wayo. Yagaberesigo. Usidila iba. Kwilimba. Iyo muna. Kambu. Sila kuyanda kumunzi. Waila gili. Kuliko onsi. Yo onsi. Iyo joga. Kumunzi. Iyo joga kumunzi. Kena kwa ambisya alijejo. Anini. Kuyo alimi. Kibana Kristo inga. Mwafisya. Chepandula. Yo onsi. Sila jana nzila. Yayo. Kuya kumunzi. Kavobo. Kabelese kwa. Kuba. Kirimba. Iyo muna. Yagabelese kwa mwijindi. Yarumamba. Yagabelese kwa. Aga. Belesya. Kirimba. Siyo muna mulumbe, abobo ni wamabona, pao, ejo, ibamba nziba, kuhonsa kuinda, kulelezo amuntu, mutumwa, nziba, yalo mutumwa. Wali mutumwa, wali noa, wambila noa kuti, ndolo lumuno, alubo, ya kabirise kwa areza, uzimbigisi ya kuti, ui wakari, imwana wakwe. Uzi kula talumuno anjiga, abulongwe kwa ntu. ndikaperesegwa muli mutumwa. Ona wandichikano kanini mmeza zangu ndakapawa chindi chimweyi kuswa kubhuku ndino teyandikwamba kuti aka kamasimpe inga ikapa muwu kudya walumwemba mthanzi lwa nyika pereka simpe kuli mkhakwa lino kuti nawo waimpya kujibala kwakuti ndiye lupite inga akabala mubhuku yakali nyaka ninji yakainda perechakali mthopeni ii chonhyo i chinthu chigambyanoko yakachitika mamasoja apano amerika wakashanikizikwa kudungulwa kumishini tani yapana germani alimwi yakali kwanga kali kuchitindi nyepo na mamasoja ndayela nakusiya indila wakali umwi wakachana makani ampi iyo pakasanikizikwa alimwi wakachisipuyo mishonga mishonto yakachiyede iwa magermani yakali kuyinda munkhamu kalenda kuliko onse alimwi akalizi kuti ita achana kusirizikwa kumwi ukwasiyo lomwe yakuti pakalimwa ufa chakupambana pakachithapo bana germani pasele mukathopeni ikuswa m'malundu kulanga onse kusingo siyapo kuyinka mounya mulimbapo mulipawapo umwapo wachithika kuyeya kuti wakachisi sambwe linini kwilimba nini apawapo akalizi kuti kwilimba kuti yakali kukonza kuswa okweya inga yakweza mulumbe kuya ku headquarter mpati okeyerede ikupikwa idapopo pakakhala kulemba kakolo kasanikizikwa mudyelawo yomwe kusena pomwe kamanino mshonga mawola masonto twalipha no twachayigwa mukunji ipakapanga aka no tanga tende yenziba enini akuyirekezya ino alomuyoni kuyandisiya kumunzi apopo la ino ichitanzi ndachokera kumunzi kwayo tswana kujana simpho la nyina kalipirika kuchatikizya nguwe yakeyete kuchokera kumunzi elo muli mwe kali kutanda bana germani pakamona eyo yakachitika apopo mtu chopakachitha pakatalika kutupula nziba ilo omwe wapo wakiyumya point 30 palipa machine gani na mushonga wakathyola kuwulu kwayo indi yakazaphula ndipena chiphati kuswa kusole iwayo gango kayo pakachidzawulwa onse akhala imwi yamapapa ayo yakalemana kuthyopulwa kumamaniro kuswa kulinjiyo elyo yakawuluka kuperesya mbali perekasimanana kuthanta ili kumalekelo yakachikonzya kayisunguta kayiyasudwe kayichuzadwe pereka kuyida muchilapa amulombe yakali mzipa ilemegwa pere o mukasu isaya 53 yatwaundula yomwi wakaseriwa kuswa kumunzi asiyonse yakali zibotu wakaswa khambo kansothokozi yesu wachiswa khambo ka mlandu wesu ukomwa walumuna kwesu wali alingwe eyo kumiwo nda yakwe twakaphwanisikwa mapazi napeza madaimona akali tisiyanisizye wanyina nzola yakuphwalela mung'ano yewelilupite ndakamunkha msinthu yakapungwe alimi vafalisi avasaduki akusanziya miphika amphani abela chuitaresa yakapulankuso pereinziwa nini yakaseluka alimwi kutinyi ndi omwe luzotu chikonzya kuchithika pakuyete kuba mununoni pere mukuyaswa kuthyolwa kumwa zaphaulwa pere wakayiziwa inzira yakwe yakuchokera kumunzi wawa kusowa kuchingano chakalivali oko pakamwachisaula akumusaphaula mali nkhamu yapaumphe ali nguwe wakakweza kuwuluka kwakwe zakukhalivali eyo wakasika kumiyango yakujulu kati wamana wamana panguluka marwazi inga aphwanisikwa lino pasisivi inga pafuthulwa vangi ngapangululwa ewa kuti wakatizawulwa pakuyaswa eyo nkhondo mpati wakuya chindi asiyaluzi nthu ziyonse zikamulwana napa kuyapela okompolola akati kupha nyala Kusisia ni nengalenga. Kufutole wangu. Kwa kutamina mtu ya wei. Takufa. Eleji sitizio. Jukide. Tegaibu nuna nzila. Urutanga lorua julu. Kawuzwa utagori. Jagali. Sulunye nana singa. Gumi wangu wawansi. Mlimuna mbema nini. Mugari jundiye mwini. Jagani jata. Ejo. Jira ndiyo cha utandamiga. Yonsi. Irijiloba. Kuti. Irajitiga. Ulindime. Mugasi jagi. Kulaya jindi. Nagatariga lutanzi. Uzo masana. Akuberegela. Wamaga. Jindiye mwini. Jagaji tiga chohio. Ndabia ya buzuba. Janita. Enfield. Ndiye kuti zinari ya kwe. Mgu. Janita. Kerry Eno. Wabatwa. Mwesu. Kerry. Lindelfu. Lomulumi wawe. Jona. Johnny. Nijisizi foto. Yabo azumi. Jagali bobo. Hilo halu. Hilo wala wasimbi wavilo. Mwishismo. Baba jisi ii. Kamu. Yaba imbi watatwi. Daba imba olo wimbo. Jitagaluvi. Ulanga wimbirila. Mapirilo azuba. Mwesu jeki. Ulaeya. Ndaela. Nabo labu sabu. Rodida. Ino mba simbi. Kanini babotu. Hilo nda yajumo ejo. Kama nini. Yapena gosto. Ijitwa utala uno. Mwishibela. Yawunyiwa ejisi. Mwishigane. Mwisena mamui. Abo basimbi. Daga imigle anz au. Dindi. Mugesu, hupa, taga mwana awa usiku mwini, ni, weanda, takwalino, mugesu, hili hupa, sena, kwali ugono, mugesu hili, seyei uti, wa, walikedi awo, usiku mwini, kuhina, wanji wano, mwini mwazi, walo andime, na mugesu, ulei, tagari kuhunka, hili awa simbi, ganini, alia ukona, kaka inda obo, gatupa umwi, aumwi, kane ayalu, njibaka kusia, usoma susu ago, ubusena, oyu sikantundu, waka panese kwa, unselelo ogia, Ndwezi pati jengaji tiga. Kewa wala utala ya muka kwa. Kwa meno uyo mri. Mwela kwa njia kwa. Mwanya vyo. Jengandi jata. Inde imaka. Itaninga uinjila. Masina kwa velega lalwo. Kani nyonga nyan choveni. Kusidewa mwombe mwanini. Kwa mbali onse kuti. Jengaji si. Kirenga ano ujaka veti. Mwombe mwanini. Yose nagati. Kutinda. Kutinda. Nyangwa kuyo. Mwanya umi. Nakuwa na jejo inga. Nakuwa nisekwa. Indi ejo. Nakuwa nda yonse kumpa. Kulibana. Mayo ikuzwa ejo. Jagalo vide, madoga tela, kuya. Midari angu mlawija, hiru o ma, kuesu chaki, wandikuwa soko, se nganda, jilenda kusunguluga, nganda, manzi apia, mulikirisi, lauluga ikuswa, mlamo angu, hiru kwenda, toga mbagila, ugombela iwantu, baga vijite, jabili awobo, akupane sekwa, agami televanza angu, amalmi wakajisi kulenge, usi iwawe, hamela kulenge, igamana, usi wawe, kaiwi aria, Eyo ndaga rijisi duga pati ya uti. Indaga kwenja, wei migila. Eyo tamazi obo, mwiga penga. Chani kuzikwa. Wea chobeni. Wainda mika iri jiroba, labola, mumi wangu bohansi. Aho, hebede, dino, seveni, etisi. Abobo ndaga li, ndaga li penga duga pati. Ndaga li ya, ndaga lomba, ndaga umbelela. Hilo ndia ya jindi, hika hiyo, manekelo, hika jisi imari, hako kwenye, kuya ulewa mayosi, ulangwa langwa, wakati, kayo jana penzi, ili yako, mwari kete, mwaka nitu anime, hapeki usule ugea, sewa, wali mtu, mwanini logo, daga suwa kunjela, mwani mwangu, wakuponya, harimi ito wakaunga, kuya ulewa mayosi, daga inda mwaka patela, ili kusugu, yataninga kujana, ya jana ulangwa, ikuangu kama manino, jishumo, jaga tovela, Naga sinsimoga ibuyo, kabela, naga likede au, abulo, kelanga wawansi. Yenaga langa, mneri yangu, kabela gala mwambe mwanini, karibo nyambulindime, utandila miaga iri juloba, ya wawamena, kabujilanga, kabela, wakalindime, erio, wakalindi mwisti, ya samu, ya gaindi, yaji kumpu. Ya samu, erio, uliwa aswanu, ukima, kasigare ulizukuti, ulakonzia, ujogama, ya samu, musamu, mwe obo, erio, yoyo siya sigare, Na kumitandila anzi kuti na ulimu mpago. Nagari kuwana usigali uyu. Nagavete edu. Nagari ya ino mshuponzi usigali ulibobo. Hili undagaji kumba. Hilo. Jindi. Negajita. Nagalanga kabela wakali. Ndime mpao. Walukutanda miaka hili. Lusele ya kuwamena. Mulambemu nini. Waka unka. Wabo nagagumba. Tabi eyu. Kuzomu itanda. Jampago mpati. Polo. Wasiga sigali mani wakali. Kutandila ulampa obo. Usia. Kutandia kusia. Kuliwanyo mbuli mayuwe. Manini. Kauluga kuswa. Kulingwe. Mbesi manini. Ya pagamene. Kitu yivonya. Kupia bilogo. Chega sulakupona. Kuliwanyo mbuli. Sulukopo mbuli. Ibuyo. Sigare. Kwa nga chobeni. Yeo ndaka julamu mwangu. Kwa mba kuti. Hei. irigindi ndagajitawa utana kunja kupinya iriso iriago ndakauli kwa munya mpuna mwangu kusele mungela mwita yangu akundi za paula po yo mutubela ili mbule muna kazwa kujengano manza angu mujolo kilangide ndakauka igila oleza walose yandija ndakangwa igi ulaole kunselelo muganda kwaliki yeya alo manji ali isambamwe ibuyo ulamba nanga iwa kangwa kanu ago ndakamwambila sindi sinji bantu gonsi kujikwambelo uyabuya akusumana kwenda kajipenga mbukonya buyo maya bragasi usiba uchira bakandilanga kati bauso kakali ikana airishi kalanywa panyoko mukuba pana india kumwi ogo kubamba utandila ikuba mushobo wakati abobo iyoba uli nyongene yakulibilika usikila tosi uli nkoko kati walo ulansi bambo tu tele ejo inoyemwe mumuntu mutu yatakonji kuendelesya kati uyo kati jendi kuti ahwa takonji kuitwa postmortem kamba mutu kwakwe tabuko wakati togosika uli nchiyo eyo munamwana oyo kati dokotela wangu wakali kati bama nakali kujisi nakafa utana miaka ili makumi alusele ayosanwe na makumi alifuka yakuwamena amwi muli obo wakamba ili kati mwezina yobilo tana kufa nakamulanga kali kujisi mubumi iwakwe bonse kali kujana kati mapipo kati bamwi kati balalijana balalunyemo maningi kati oyo ngomusobo uyo kuja wakati musobo undi mulibana kasi mukaleka kuya kumwezi balalila iwo ujisi musobo wakulinkwa wakukathala kati bakaindi kakali kujita kuti kachisi kunyongana iwo kali kukalekesya kati yendi eyo yakuma ida yako ilabija ulanyongana ncopeni ndakati pepe munene tejito yinthu ndakati ndiko mene kati mambopo onkutasikwa ibuyo ege iwe mpa imutu ngati yokuthambula yonse ino chinthu yicompya pele magi uyeya uyeya chilankhu wa mainji ali samamwe ogo ulandime muli mukainthu wangu uyandwa kusule uya inga wamwambila mwaka amwaka ndakayeyacheyo ero mphawa wokunkha kumasena alandu waruzi jendi eji yainda ndakali kale ndakachokete kumunzi elyo ndakali mulwendo wakupima kasikale ndakasothauzwa moto kala amukesi banks hudu uyoswila sunumasiku iyo ndakatalika kuthantha chilundo pakupanika mbuli kuti moyo wangu ngiwasothoka ikuzwa kulindime elyo ndakapuzya dr samu ade ndakati chinzi icita yeyo wakati jendi ichalala pakupa anchijo pakwese kadiogram ngati chiwatu bawo chakaitika luwo mu mwaka uthokela kunkha kukweza kadiogram wati tawejulukete moyo wako ngati uli mukalipilika uyo watalika kubowola mphawo dokotela umbi wakati kulindime mwezima wangu kumoto ngati oyo moyo wako mulombe ngati yepo chiwatu wachenjela uyo ngomwaka ikatumina mukesimo alimwi wakachena munthu umwi kukambauka mukusena kwangu ine kankha kuyo kuima uyo mukutiwambelele amukesipuredi ndakalimwa ndaunkha atala yamalondo mulipyo mwenakachitha yindi ndakali amiaka ili khumi aisamamwe yakomena maile ikuthopela maile kuzuza utasola undiphenzya nokujeya mwabona ndakapereka wambila samo wakati kulijeni imwe ilopite chipotu wachenjela pawo ndakapana chiyengano ya dokotela kainda kachisi ayo dokotela wajanza chakaindi kachisi mastetoskopu maboko akwe wakati wakalinkhwi kunembali yangu kuzuwa kumwi wakati utawekali wambila oyo umoyo wako elyo ndi idali yako apopo ndakayeya yokwezapoyoti elyo kambo chakali chiyengano kabola ndakathalira kuya ku afrika kachana kuyaswa nyalati ndakasidwa nyalati sinji itena kuya ku afrika oyo mulawu apopo tindi ndakalikweza ezi nyalati wakati ba tandikonji kuchana chinthu chomwe chilopete kulindiwe ngati hemoglobini yako bulawa pako makumi alifuka isamamwe makumi alifuka isamamwe ngati tina pakali miyaka ili samamwe yakukomena inga niwathapa umwi inga niwathapa kupothu umwi eyo kati moyo uko wene kutunthana mwi ndiwe wa miyaka ili mwanda maphunga zinthu zyonse kati uli kapothu thakwe shuga na chinthu ndakati nalumba apopo ndakaba akulangwalangwa pamuwiri kukweza chati fiketi yangu yansapa ugutanta abobo wakati ulize kintu kili jonse kujatizia nchizo nakati itawa kintu ita kubija mwida jendi jonse wakati ee ndiyo kwa ambila wakati nakati oo jariku langolangwa nakati kumayo brothers takuonse wakati heli ndo anini wakati zimbi zumi mausa manini logo mane ejo jagulia prariam tajigo tondezia halimu zimbi zumi chipati logo ujitondezia kambo x-ray chumfulevu yo halimu mausa manini takonji wabona chagana machi logo yonse yubi nini ya mausa igunja ujita jejo wakati nizi mundi dogotela wakaini atala awa wajana ya kuberesia bariki jis eno balakonja ujitia wabona kuberesia pentosa sodium munini wika kakila mugamene lago ejo mbwini balanga hans mwida iliago pakona ejo lupide igati wa uti walo mwishobo wanu wabantu walo muna kristo gati kambozi toinki vya mwona dagani mbazu nage kwi dokta gani revan wesi ababu jini nega joga naga unka kutala vya wana dokta waka indi o walo mdala uligabotu uzwagu that is the NDC uzwa muslim party yawa missionary waka unka nini wala bubu yangu alim o wakasuga na kuyo janza yangu wakati mwesu branamu inga na watala ujita ejo kulinduwe wakati wambila ya ujita ujita wela wabole ujibadela okuno akuti akunditomena tanamuka ejo kati dede uya sanginati inini ya pentoso ejo kati hao jindi ndajita kati ubika kuti uona wamini osani msimangu manini wakaswa kuyaswa kuti ajuzi elinyo amusimbi manini amuwasu nomani wona umaminiti osani nagaya wogo takukondi penzia wobo nagaya kuti nega putila mpao wijilanga eri mpao jipumo jaga topela nagabuwa mungulo akulanga gonsi nagalanga mya mungulo wabubili mungaitu wangu ogia chakali na sisi munga pe eri nagali mungulanga mpulungwido utosia umalundu mapati hakatalina ogia kwega kala ili ndagalanga ogia uga angelo wa mami wakabika chiga elio mjanda yangu uga angelo bayiloba abo mbamu wana mjifoto kabalibonya zintu zipati chiga jitiga ili ndagalanga ili mgalangila hao ndagalimbi msi yejisamu ejo alubo onyao sigali uyu pagabete ndagalanga mjulu ogia ndagaya oo mburiango buwa sigali ili ndagaya ndalibuzia na ili ogia mjirengano laga wama lubazu lwasamu kabila wakaswa ili wendi tano golo winya mesu angu mwazigali wakali iwanaga ugambia manini oyo laga sula kubona dino yelela ikuziba mulimu angu kuziba zimi nisyo asintu ezi wani sotogela tele wakadi impia waka impia mulomo angu gauma ajamba yangu wakui dansi elio magajitila kuyo laga mwa nindu yumi jagati goya umalundu katalina wabo naga huuluka nagati beda sawa sinsimuga oyandwa hidu naga msisimuna wakati nipenzinzi utandwa five oglogo jifumo nagati narungangawa kabela labwanda oo sigali alwo oyandwa ino sigali uli nagati umwini unagabona kutalabuya uliba mayo nagati yevo lizi jintuna waimpia mlomo ongu jindi eji wina nanduma onka mkangwa gangu nagati alumbweleza nagalanga oo uzwa umlombe manini ndaka suka mina kubona ejo ujitika iyo tina ndakonzia usala kubona ejo ujitika utala kwalo wanitana uziba kuti jilengano jagari nzi iti ndakonzia usala iwon ejo ujitika hao ndakati inga ndaba igabotu kumbwa jintu ejo jaganda ambela obo mbombobo mweoba iru kwa mbega iri mwumi onei jagari walangila jejo kabela jejo jagajitika kakutanaka jendi ndakari uliwa mayo jendi chiyonya ndakari kutala ogya jini baka ndipa mulombe oyo eyo ndakabu na jirengano mama bangu baka hindi dawa unka kule mwaneno mwanaka suka vya logo wajisiloto itandila kuli siyo tatu inazio ne mwumi kwekwe anuri yonsi jagari jagweni wakari unga onda ambila alimu ii wakari unga watalika onda ambila ndakari kwa amba ndakari kuti poima ponya bama ndakari kwa ambila yonsi mbojibede mwana kamba yonsi jindi mwandipa iloto ya kupandula na mudambili yonsi mwanya ibuyo mbojwede pao jindi na jibwana alimi ndabwana chogeni eyo chogalota pao mandambila mbojwede Mabona, yebo twede kunambila iloto. Wajwede, wani twende ya iloto. Mwini, mabona, elio mpao, nabona, damba, eh, tundambila jeji, tundambila jeju. Mabona, elio, abogoleza, inga, wapandula iloto, inga watundeja iloto. Ulagunja utundeja, yomwe, ulagunja, ujipandula, elia bobo mpao. Esa, wakanyina intu, yomwe, mwereja elio mbabele. Gati, utina, mulagunja, da, kajitigabu yo, brindime, Daniel, Mbona, Pepe, Josepha, Hey, uli abu sunabu mwini, mbaibele, ndaye abu ejo, yati, utina wakonja, unitondeja, utina ula wakonja, undambila jintu, ee, oh, umami, nebukatinezala, mbombo wakati, utina wakonja, utina, togonji, basi mabigo wakati, ndambile jiloto, wadi jazwa uli ndime, mbombo wakati, ndaye ejo, kaye abu yo, chijo, hao, inamoni, ili wama wakati, bili, jindi, natugelo, wakati, wawula ogunu, mlombe, na ukala ayono, wakati, na wajisi yiloto, chikambia, takaro tokuti, ya wabona, wajisidwe, chanda wiyo kufwa, na mwida iliago, mwalidi onsi. Baga, nijigila, siyo, zinji, ili wakati, wakati, ya ngamba, ata ya jirundu, ili wakati, na wabona nziba, zituba, ziri sambamwe, kazi seluga, igusa, ujulu, kazi lila, mungabalaga esi, takaro, ya kala ajamba iliago, Ewari wakali ulanga, halimu imwi umbele, yagari usola, wambila yutu imwi, kati yagari nziba zituwa, chaveni zibalama, kelu yagaweza mitwe, ya hiyo mishontu, kukuia miga, kujamba jago, kukuyabuya abuti, kuu, elu kati, sega wisya, kati, yagasumanana, ibuyo iguti, kuu, yagari o najibwana, alumu mami, elu kati, yigapanga, yabala gasyo ga esi alubo, kuchogela, umelengalanga, kuyabuya, Ku, jogela, kumunzi. Well, e mwenye mama nini oyu. Wega pana, wali mainchi ari jisambamwe. Kulampa, mbo ganziwa, kakubama. Wega pana, wakari, sigisi. Itazuride, nagaziba kuti, vuzwa umwe. Nyo yivona e, yejiroba. Wakari mtu, gapenga bobo. Uyabuya, yaga inka. Yumo ejo, nagabuga kumane, uwana jirengano eji, nagaswila kumami, nagatula mulambe ongu, mwenini, Josephu, ujigolo, nagaswila kulindi melino, mutukusani, nagamutula ujigolo, wambila mida, uti, sega zijendi, naya kujoga, ejo, naganyamuga kuyabu, katalina, utala mui, tago ya zulundu, winka utala, musena ogo, angelo angumi, waga vika chiba, mjanzari angu, ufumalogo, akutaliga utanta mulundu, Ee mwusana wakutanta mpela, mwuzula ee, walo ulinzo kazinji, tuvanze, nyamuliz obu Arizona, mwebede, laganyone na, ulurio wangu, kindu yumwe, jagati, konyona, ulurio wago, laganyika ulali atala eni, lagasunguluga eeyo, lagalikusunguluga, nyala mipati eeyo, kindi zinji, mipati logo, kuinda yuombele eeji, yaga kede atala, uta, janiga, iganji, umuntu igusiga aria, ele utanda 11 okulogo, Ndagari kunjila, mpangala nini, usule ogo, usinapa nini, kasandua iwa, mbali ogo, umugondo, wa, padia kanini, ejo, kakasamunide shati yangu, guwani yangu, mchanzari yangu, kambo, ndaga, umir inkasalo. Ida gobo, ndaganyona na mkati, umia, alimu mbali, mndaganyona, mpangala nini eyo, ndaga mkwa usu wa mwami, ndaga tigumu na guwani yangu, akulanga gosi, ndaga eya, uliwanu abu sinapu mwi, ndizi kuti, pari anu. Dagaya ino chinzi, dagabamba tamu zisho onto zimbi, dagati mami, uliwano au sanabu mwi, ino nagalanga wikidwe, mugasila, taila mpau, wakale desigale, uimunini, kasotoka, indo ya mwi, takuji mpia elu, ya gauma, igata, ya masamu, ategwa, chola, ogo, kusotoka, masamu, akakitas, dagauma, inda, mutu awe, kango, mida, Kabela wakaripide, uyu sigari wakari, uliwanyo kukambia, wakari mpia mulamo wangu, takuma masamu ategwa, chola. Eyo jiria mwami yegati, singkwena nyogwe ulipide. Daga imao, kabela, daga nkama, daga kweza tende yangu, alo, kanji waji wanga inga kajiri ato, wakajaya nzoka, mazwa mashonto, wakainda umani bobo, daga lede, mubwakwa, utanda jisela, ya wola, yonzi. Kulibasi kwaze, waji wangala, bauluga kuinda omu ya elio, waegweza nyonya lino. Daga janzoka, ya muzigwe mwesi, yonzoka ijaya maningi, yotijisi. Laikede, konya, musiri yangu, mazima shonto umanejejo, daga tarewa ujoka, yoegweza, wakitondeja, Bajiwangala, babariti si, magubi, gainda atala. Eri alalad au, wajindi, ndagabana jirengano, maso oyelo, utanaba, ndashuma babari. Mujibelo elio, nagamka utala, ugea, mumuhulo, nagobo njeyo, mwekabide, gairid au gaipide, nagai, kaya ula, uinda manichijo, uveresia tende iriangu. Nagajoga kusunguluga, ukala alubo, wakala ahalia, wakulila, ndichana, wakupailo, balanga ansi kutuksoni, na maele ansi yangu. Kanyo na kujoka, ya jirile deao, yendi na kanjila, mpangala eyo, muu ya waleza wakabuul alindime, alimui. Nagazumana na kusunguluga, kawunga kuselo ya mundu, kanjila, wambila mkaitu wangu, dagati, oyandwa, tandisinzela, pele, ndiyo manisha walijeji. Dr. Levin Wasi, yenda kandipa ulangalanga, wakati, chiumbu, kumanina walindwe iwakautu, wandipa nyeleti, ya, tentosa, oyu, yagari ya mamanino, walindime, wameni tosani, elu, dagona, amawala alikumi, abobo ejitu, na iba asprini, nadi nyunganyo, aboba, wandiasa nyeleti, kandibika, igapila ansi, mwameni nukangu, jini, negabolago, elu, wandambira moja kachirila, wakati mkonesi, ndabijiro, wambira teji, elegati, wulambo, wadariago, moyo muabalo, wakayu nina, tena ajivona, wakari kujuliga iguti, kastresiti, Ejo dagaunga kulanga mutishinari ejo yagati intoje mui ejo yomenina yagati togongi wajimana wadi jonsi yobanchi jo ejo indagaba mulombe ugachompa muti yatari jirengano yomami ejo zoba tola intoje mui yagati yogena umulundo ejo zo obo usena wabu kanzi imui nagasarewa muyagunzila imbi ejo nagalingi aria kulanga wabukede umbele ilangu alimui Wakede, eyo, yejiro banini, nziba ituba, lailangide, kuhonya kulindime. Naka pukutamesu angu, nagati. Masimpe, chilengano chobeni, mbojibede, nagalanga, nagati. Nziba nini? Inu, usuwakuli, mbolibyo wata utuba, ugonja wa, kwerimba, umba, mbojagabede, kuya mkanda eyo. Leza asungu zionsi, oyu, okabusia, Jesu Kristo, usuwafu, limanganda wawe, ajili yakwe, Walede awo, walichukide umbeli yangu, lizi kuti, ndamba kwini, akutabeja. Awo, uka kalanziba, wakede awo, anilangide, lagewe ndako hose, lagaye masinde, jalo, chilengano, laganyona mutwe wangu, lagajepuka, ilo jeyo, lagari kede alia, na baba manini, alo atuba, mbalija anda mbali, liagari uwanja ikuba, matenda manini, ayelo, amulomo manini, waelo walo, kede alia, laindilangide, Yagari kulangirila, utazia kujui, nagenda, wizunguluga mbali obo, ne, takai kuma, ya kutake gambo, nagenda, mugondo, teje kukite, alimi njeyo, yagajiri, kundilangirila.
Brother, as a son of Abraham, I consider not...
Mugaiso, mbali mwana wa Abrahamu, tilangani ejo, tukata, chakandambila, ndiyo baka botu, neguba, imuza watatu, nagajoga, nagari kutanta, kuya mjulu, Ile mwenye wano, mwenye jirengano, ya tiki jaman, muna India, patantide, atala, ya bulambo o kukunini, wia gumbo. Jitoja mwenye, jagandi kwa rarija, mwala mpati, tandila, palanga kwa asemi, gati, vikamanza agu, ulijejo, ujipaila, leza, uli ujol ulizi kuti, obu mwenye. Naka vikamanza angu, awulanga, ujulu, akutalia kukwamba, naka ngwati, gariswa ata, jemialo, alia, jivati, inu, ya manzi, umwe wago, Ile ndakabuka alubo mbali obo, magu angu, batakwe jintu, guzwa, ujibunu, kakopia, nakajabuka, ilu mpao, babalimba, mbwe lituba, mbwe, sigwaze utuba, wanyabuyo obo jirengano, wajaka amba kutimombe, utabela uyobola. Nakajapote dorobo, nakasusa kwe unanda, nakapweza kamela, kakujoga guzwa kuchirila, eju, nakapotola jikwanisho, Janjo, jagajiriko alia, galema umala, sigwaze utuba. Nziba, kaisololela sigwaze. Bumbwe, ndi, ndirisi, niyo mwambila, waitana jitiga, dogo telangu, mwotu, dogo tela, wena kuzumba uzia, ni niya uti, mtu mwotu. Hele ndi, ndirisi, Diyo manisya anchijo, ya jitwa, jamana, kabela, jobagabotu. Ejo, nalubie mbali eni. Mwaimba rimbo olo zindi shoto jenda atala ama baba anziva mwabuti malelebu ulijejo utaligula arindime eni amuimba andime
God sent down his pure sweet love was a sign from above on the wings of a
Ni mwagote eni wapanga tumpango, tavilo, pangio, yomamila, tumpango totatwe.
Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay, though here rejected, but not from above. For God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cry for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign. On the wings of a dove, on the wings of snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, with burning from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, love, a sign from above, on the wings of the dove. Dear God, I thank you.
Oyendoleza, lakulumba kuzintu ezi, tata. Wakapanua jitondejo. Wakapanyika jitondejo. Alemwe, wakandipa jitondejo.
The next day,
Erebozo kuchiyo, wana siwaze. Wengawuluga, woleza, woyo mulumbe. Bola eno alemi, yalombaleza, yulegela, nziba kusololela, kujipa mwami, ya nisololela kulushamu, nitakalina kuba alo. Ndizi reza, ndizi yalu lama, mababu, dagulu makambo, panchijo, tata, ya sumasiku, kutuma ansi, mwambi wago, alemi mwami, ama baba anziba, yajwi, kujipa oyandoleza, wakujulu, iyo, onsi, kwa inda kujumbiri eji, sumasiku, Ulaali umiswangano, ujisi yonse. Agume kutinziba yako mpati, yalo shumo iwede, meo yako, waparu shumo mwami. Upanise kwa wapo, yako tui, leza talemegi jua, ya mtu, wakonzia kutuma mulombe, ulinoa, wakonzia kutuma, ulijoani, mbabatisi, wakonzia kutuma, ulindime, wakonzia kutuma, ulibamui. Nagumba kuti yonziba, yoluga, meo yonse, yonyalino, mwami. Amulamuayo, nini mwatu, mpia kuya ejo, umibunda yawe, ziasu ziawe, amibunda, paka panisegwa. Leza, wapakuti, minandu yesu, isimazikwe, minandu yesu, yojatikwa, ulendiswe alimi, uti marwazi yesu, ayo panisegwa, ili mmanzo ago, tata, mzina Jesu Kristo, amen. Amitano igo tami, wakaindi weo igambi, mangai awa banda kwa amba, uti, nao, mwakunziwa, kuyenda kwa amba, jeji. Mwes Branham, 내가 그러지 않고 우리 왕국 보안세 다리 비한다 메리글라리사 헤레 순마스무 이반비리테 브리퍼 로마리사 우치 에언스바 요르겐의 모의 왕국 순마스무 나군자 웨인과 나이바 밤가 나바바 아유 우리 모인질라 무가치 아무 담이게 마스 아누 사무라지터 어머나무 번가 니리 보냐 마 보안세 구비하게 라레 마 번가 란도 아저씨 라레 구탈라 무가수 한지 무가수 버리마니 왜하고 무가수 레오 아바모이 젤로 무 독선이 왜하고 브라나무 태반이고 브라나무 공무이 여군보 아무 타미게 마서 아누 보안세 옛날 저하고 뒤로그네 모양고 수놈하시고 근데 저라 리엔도 루어투 라리사 아마바바 안지바 유튜바고 이모야우 살라 Wait a talk in the mess, Masugu. Mommy, look at all, my wangu. You show me all the other day. Was in the Jesus Christo, Nagamba, Pleza, who just has with Yesu, Isiba, Yagaswa, Yagatamumbe, Oliza, Wamana, Rashama Obo, put to Pavio Lushomo, Logi Shoma, Pogomba, Mosinara Jesu. Amen.
On the wings of a snow, white dove. God sent down his pure, sweet love for the sign from above on the wings of
love. What is your ill? Pegaso, Tennessee. 예, 다가리고 고기야, 묵한다. 머리 봐봐. 빼. 예, 다가리고 고기야. 예, 강한 보지. 야가리고 투바. 이타타 오르지도. 우리 씨. 야가리고 투바. 머리 샤트리앙고. 예요. 이렇게 돼 아오.
But it's on the wings of a snow. God sent down pure, sweet love. It was silent from above. On the wings of a snow, God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a
Oh, sir, I didn't want to show you. I just ran him out of my way. A way in back.
On the wings of the snow, white God sent pure, sweet love, a sign from above. On the wings of
a tell me your mouth, Esu, wouldn't go? A way in back.
Floods many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a dove. On the wings of a God sent down his sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable. In a manger of hay, though here we rejected, but not from above. God gave us his sign on the wings of a dove. On the wings of a dove. God sends them His pure, sweet love, a sign from above. I know you love. Why, me an old man suffered all my life.
Vamevo, mudalo, upenga bumi bangu bosi. Kambosi, chaga niponya alino. Ndashoma, yoyenda mugondo uyu alubo. Yede wule tambulumbe. Ilo namba kuli tata wangu, sunumasigu. Mwe junior, magabona mubi. Ilo tobu sigu umwe, wamababa anziba e. Wenda umpungwido. Is our mami, mlanda wago, ulimu, janiga. Umulimu, amen. Diri vambiride.
On the wings of a snow. Why does God send me this pure, sweet love, a sign from above, on the wing? Let's believe now that He's moving in upon the audience. On a wing.
Atusame no kuti ulimugayenda mubunga yabantu. Lalindira, mami.
God sends us pure, sweet love, a sign from above, on the wing. You have got prayer cards.
Yebo, nombo jisima kadi ami pailo. Mugazila aga, amusige unembo, uno, amimigile. Gambola, unembo, mugazila aga, unzila e.
On the wings of a snow. God sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of
love. Those are the prayer cards and pale, woman and oil, I'm with you, we are, Roman Serrano.
On the wings of a snow, God sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Bravo.
On the wings of a dove, God sends pure, sweet love, a sign from above.
Ogulinzo akoyaga zvida kutalaguya mukanda nganda mbajeji ndizo akabona Abrahamu babulide mukutwambelele ubachitondezyo Jehova jire mamula kunzi akuti vambira kwakwe chituzyo uyeya ineza ngwenya inda kubonani ke mbopanya mushova ngwenya wabantu wakatumanziba ujireza Jehova jire lakunzi akuti vambira kumbwachinthu chabulide sa tokojita ujendi iwo onoli ngola kuyenda mundani oyu pamiphayilo lino ulombayeleza kuvambira amababa anziba inziba muya usalala ulupa lushoma moyo wako kushoma ikuti uyo aphanisegwa ndisala kuwavika ponse amatendapo nyombabona yalomba lino mukesi browni ulikusana wakwe mukesu jack wambanzi ya chivotu nchibela awa ibola kuyenda munzila e lutanzi yakundandama nchibela kusule awa yasika kunze lyapo aba basika kunze yachibela yakuyake aliminyapo amunjire kusule ababa awa kubola kusunguluka kukuwomberwa lino ndi masimpe oyu akuwapa mundando kwambana kiosala kuyo tola jindi jineni utegwa tukombele tobeni umamwe ujimo mbali mbotukonzia lino nakosala mulumbe wangu kuyimpa anini elyo nyonsi maijata elyo mwabona utegwa ndakonzia uba amundando oyu kwamiphayilo imundando ujiba lusyo ululemeko lwamazwa jindi mukesu jekmo mukesu yangu browni amakaitu banu yakalekela unka ile mwakapola okea kapela kakaunka california wonsi mwarizona antomwe kuinda mulugula kuombela balwasi nyomwezi kintu na kuli bantu bomi sunu abo emupaka indi alimi bajipona kambo pakusoleka ogo inu jakachitanzi jakasiusya kuponese kwapopeleza mumunganu aimwi iliko mujisi chonse lino na baba wapresbiteria abamwi ibambi balo jakaumusya milomo yabo kambo jakatwaleza kunanika umwi ujayakweli ati utondi yakuti inga yajitwa balo amwi babo bakakwesa jamba mamobo akusumana no inga yajitwa albo kambo alo ujituma uyandisyo irwakwe ama baba anziba bana kristo yenda kuti muswirire kuti naye inga naima awa akusala kubalulwa kuli ndinye zinthu zikambya kuinda zindakabona kuyitika nomoba kumiyaka yatatu yakainda ndalimo kuno kuti ndi eji masiku atopela mwachibalo kumayambira tijambi maningi ajalo kambo chilimkusya kuthandira kuthakonzeka pele ndi mwayambira kweni bwalo mbweni chopeni kupanena kunsi yakusololi kwa jehova mphati singuzu nguonya uyu wakali abasinsimi mucisimenano jakale amungano mucisimenano jipya kuliwa anu kukusya nakuinga komasi kambo kasingati akwe amucisome amungo itana na bantu kuti na mukasola kucisoma amucisome yonya lino uyu ngongoe ndiyenda kuti mucichite katuzi ejo yochitika suno masiku katuzi ejo yochitika tulindira piyo kunsi lyakulangizi akaka muzinaka mwa mijesu kulomba mbuli mulanda kwakwe ndizi cindi wanaopereka ambunga kucisi zinthu zyonse kazisangene omwya ene kuti na kulandisoma mbuli mulanda kwakwe na kulikapela komwe kakudonayika na chiwi kunku tumba uzya utasoma kuti na kulikapela komwe kanchicho mumoyo kwako lomba tata kukakwisya ndionya lino mwaona mwami ene pa cindi wapola alusomo iweni ndino manza angu takwamba chinthu chitha kuti ejo yakuma ilo thanzi pawo cindi yapola yojasya yoponesekwa mbombowo uyoziwa kuti yowaponesekwa mwapona uyochishoma lino ndiyokombela umwa amwi wanu ilo lino ndinu achithacheji ulikhe manza anu ali umwa amwi anyepo apopo tuli alimi kuthayila munthu ngopikide manza pawo ndiamuletha mumundando mumvikhe manza anu a munthu uli andinye mumundando oyandwaliza sesesi nzila imbi yakwamba zinthu izi mwami ndizikuyo kwamba ejo chezi kuti mmweni alimi ulikamboni wangu suno masiku kuti ndayamba bwini luchomo lwangu mwami akuponesekwa kwangu kweni cindi chiza thandizi cindi thandizi nzira thandizi jumvwisi ele ndashoma mwami ikuti takathambula chithandizo ikuzwa kuchulu eyo nzipa yachilopa malekelo ili wano inchi yachilopa lamana yakupambana kumanyama yamana leza yena kuperekela panthu pako apopo ndakomba leza kuti iyo tunanika loko sino masiku kuti kuhumba oyo wapikha manza esu akupe kuti baponesekwe kutali kuti kambo ndiswe pele kambo kuthopela mulau wako ipo kati ezi tenezi yopathopela awo pashoma mwami ikwasye ikushoma wakukwasya miyoyo yapo kuba ikusena wakuzyalirwa ilushomo elyo akupe anthu omwe kambo kapulemu kukwaleza ibanthu bonse pachiswa apaphengede mungu yake opo na amayi ake onse mwachisi awo pathopela kulayirira oko lino payophonesekwa mu zina la jesu khristu ndachilomba amen ambwe alushomo nyonse amukombe andiswe lino oyu thauli mwendando wakuthweluka kusa kuphati kuyowa ndizi eji munthu mweneni utakwankhwaya wati chanakwenelu muno muumi izinthu chichonya ejo che kunzikuona kulipirika kuzindikizikwa oyandwaliza ndiphede kumboni mwami ikuti ndayamba iweni popo mwalilinkhwa umwanakazi oyu mweneni ndakomba leza kuti yothuma kulingwe sinimasiku mwengo oyo walusomo usa kujulu. Abazi ikuti, ulisinikizi duwe, ujijako, alimwe yolomba iti yonsi, ya kukuleza, wajulu akwisi. Kuyo wa ukuswa mwajizi wangu, eido, na kusila kuinda, kubika manza, alingwe, na uitapatila, mwazi nare Jesu Kristo. Akwe kuti izwe, kulingwe, amen. Ino langa mwajizi, kulandisha marino, utinawa kwanja, utagia ponyawa, kumbali yejingano, kusita, ikusiko obu, kujikanga, eido, chojisi. Wabana, kusumana kwa mba kuti, seji jisirimbi, kabela, jio kulega. Mujizi Palma, ii, mujizi wesu, mujizi Palma, mulumi wawe, mwenzuma wangu, uyandwa logo, mkotausi uzwa Georgia, na Alabama, Georgia, eyo, wakaliko wala kujikombelo, alenja, dini, yekaliko kamba uga, utala, kujikombelo, mamaele alinyanda eri, kumi ayosanwe, utibaso, we, uswanga na kumwe, mwesu Palma, wakaswegerwa, wendelezi, wangotokala wakwe, na mlambe, umwe, jendi ni wakali, kunyona, kona, alimbaka jisi ntenda, ujisi unyonga na kuswa, ulinjio, atugombe, oya ndwaruza, kukuna oyu mlanda wago, mkai mtu wawe mwanini, ushomega, wakasimpe, mlanda mwanini mwani Kristo, lagomba leza, mwani, mwani kamanzi angu, alingwe, mwesu wangu, jekmo, awa, uti, uyo mponya, akumamba wako wakapotu, musinari ya Jesu, amen. Leza kulongi hii. Mujimu mwajirurami. Kabela. Mwimi nana. Mwambi wakwe mwanini. Ulele mene. Ujisi. Ujisa. Mwida. Ndiyakwe akusule. Atukambe. Oyendo leza. Degelanziwa eyu. Itu wako unsi. Yamwe wakwe. Yonya eno. Wayaswa kambo. Kansitoko Yesu. Kajiswa kambo. Pamelandu Yesu. Umibu ndiyakwe. Toka ponesekwa.
I ask this to be so for our brother. And for his little son. In Jesus Christ's name, amen.
Nalomba eji wabobo, umwesu wesu. Nakumwana wawe, mulombe mnini. Musinare Jesu Kristo, amen. Ujisa, omotwe maningi, nagulebuka, wabulu, ulakupenzia ujendi, nobelega.
Dear God, grant your healing blessing.
Woyendo aliza, opajilongesio, jagu ujakuponya. Amalumi oyu, mwabusi, mbrindiswe, tobalanda, baleza. Motubika manza Yesu alengwe, musinare Jesu Kristo. Amen. Jizipenzi ya bulindu, buka intu, alimu alo uyanda, babatisio, wamu ya usalala. Uyandu aliza, mulimbo na kupa, uhayu uyu warusomo, wamu nindu uyu manini, awe kutipenzi, ya buka intu, limane, awe kuti, babatisio, wamu ya usalala, lubole, ama baba anziba, musinare Jesu Kristo. Amen. Leza kulongezi, mwijizi. Jigoto, ulisari yakwe, nakumulongwe wakwe. Oya ndwaliza, ulisi mnyoyo ya bantu. Nakulomba tata, musinari ya Jesu. Utiopa, kumbizio, ei, mwesu, njaa lomba. Nakusira kwesu, uji ili yako, ya kubika manza, alingwe. Musinari ya Jesu Kristo. Amen. Leza kulongezi, mwesu. Ujisi jigoto, ulubazuru wakwe. Ndoro mwesi, ya limu wabalo, vili yawe, taririga botu. Oye ndo Jesu, ndagomba kuti, yu ponya mwajizi oyu, wikamanza alingwe, musinare Jesu Kristo. Kuti uponese kwa wakwe, uyoba. Amen. Iza kulelege, mwajizi wangu. Mwweni mwajizi, ya libo na penziri yako, maulu, azimba, insa, suvilo, ungo, ya kwejuga. Otada leza, onye mwana kazi oyu, mwandisi, mwami, ya gomba, mwri, mwandavi kamanzu, alingwe, musina Jesu Kristo. Amen. Leza kulungezi ya mwajisi, ya unjenzila, yojitwa, laji mwa ejo, mbona, umikrofoni, mwa oyo uligu, ejinia, ibutina, uyojisi mpia, anini, ibuyo, munga inga, ya kwanzia umwa, wabo, ejo, choba amba, jendi basika mungati, amwe, mpailo, Ulimbabo, jini mwajungwa, jini natali wakomba, amukombe andime. Uyandwaleza, dagombea mwajizi wangu oyu. Kutiyo mponya, uyandwaleza, kulimuwa jita eji, kambo, ulailela iwago. Musinare Jesu Kristo, amen. Akulongezi, mwajizi, Oyandoleza. Ulangwa mboni obo. Nangwa ejo singwando. Chaga jita wali ngwe. Tusola iweza sina. Ya Jesu akusunda singwando oyu. Uligale obo kambo. Wakaju zaulwa. Nziba yemibunda. Yaga wita ajibwe. Janganda yaleza. Amulombe. Wamana. Oje pawa. Awe kuti ashome yeyo. Tata. Muzinaria Jesu.
Dear God, I pray that
you. Oyendoleza. Nagomba kuti yoponya mujizi wesu oyu. Awe kuti nziba yaleza. Ipebumboni uli ngwe. Sinimasi kuti. Wajitila ngwe. Kuti ulagonzia. Iguwaka kutu. Muzinaria Jesu. Amen. Oyendoleza. Nabitamanza angu amugesu. Wangu oyu. Wihigwi awa. Wajisiru somo lukwene. Wakusiga bobu. Mami lino aguye kuti atambule kupanise kwagwe agunka kujono yagwe gari gabotu muzinari ya Jesu oyandoleza ndagombela mwesu wesu lika manzo alingwe wasia oyandoleza kutilushomo lweleza kubile kujindi ejino akuba mbuli Abramo wita zintu ezio zirigo mbuli kuti ta kazigo kamboleza waka paicho mejo muzinari ya Jesu amen. Leza kulongezi.
Dear God.
Oyendoleza ndwe oyo. Ugonja. Wamba mzezo. Wakasimpe. Ndagomba. Oyendoleza. Mbali mwenindu oyo mkwochi. Walomba jeji. Nakube kuti ajitambule. Muzinaria Jesu Kristo. Amen. Oyendoleza. Ndavikamanzo angu omujisi wesu. Mkutovela ejo. Toka amba kujita. Eji. Jitu josia. Miaga minji. Mwami ikuswa jindi. Kakendolezia. Mundando omipailo. Mbali oyo. Hele chwizi ejo, yaga chitika gari ndi, chwizi kuti ulileza ngwenya asunu, chino, iba ntupakonzia iwa alusumo, doonya asunu, ndagomba musina ya Jesu, ngupolese kwa, wa majizu wesu, amen. Uyandoleza, ndavikamanzo angu, amungwesu wangu, awa, nagulomba kupolese kwa wawi, musina ya Jesu Kristo, amen. Tata ndaleta kumbele yako, sumasiku, majizu wesu. Na uvi kamanzo angu alingwe, mpamumboni, kuti diwi mburi gamboni, wansana ziago. Wima mburi gamboni kwa zilengano, ziago, diliago alimwi, ligamboni kuti ndueleza, elio, nabi kamanzo alingwe, mkuswira kuti, yaleza wangu, na ulomba kupanese kwa wawe. Amen. Uyandoleza, nabi kamanzo amugesu wangu, mujianza, Jiri bobo, mburi gamboni wansana ziago, ndalombela upanese kwa wawe, musinaria Jesu Kristo. Amen. Inze, wakati imserisi, gamba kuti, maalumi uswa, tala umwi, mwakaso, wapanese kwa jifumo ejo, sibamburula mapasu, mofu, mburi kazigano, bagari a radio. Ile ndakati, ndakati ya, ndakasibana jibela, jesigu papa, ndakati, toshomi inguti, obo mwini na, wakati ii mneni. Ndajita, ili nakati sena ula choma, muso obu na jindeleza, na ujita, indonyo mwi, mrijejo, jindi. Wakati, mneni, nakaswila, mabambi, abu wami, wakati indiri, mna Kristo. Wakati, nakaswila, mabambi, nakamu oyu, utalogia, wakapanise kwa, jifumo. Uri asubambarula mapusu, mofu, wakamutanda kuswa, mumu ngano, wakalupanga jongo, maningi, mumu ngano imwi, kuya, kulimbi. Angwani ya wei, amusako, kazungulusia, kazusa, bonsi ya bonsi, mumu ngano, Onse mtu mdilopo, pangolola, ndapanisegwa, subamburura mapusu, mofu. Dagati sena, ulashoma obo. Alimi waimi aliasho mtu, nagali kubanga, nivula, itombola wakati. Mnene, utinao, yundi tala mkati. Omo, mwabede, hao, jojana batata. Hao nagali hupa, yutandula mbali bobo. Dagati, ndizo ndime uyo, wea ndaula, wadi, bandiwe mpa, kumpela, ya bagi wakati. Denandwe musilisi, dagari pepe mujizi, pele, giri mugesu Branham. Wakati, gubaluse, dagariyo, pendi, Cosby, mofu mjambele, ujendi, nuitaba mwi, utandi indiriri, mawana, mwakaponya omwi, wali kwanja, umuponya. Ali kama anza angu, umesu agwe, dagari oyandwa Jesu, kuzwa omwi, jenganu, dagarindi, dikalankene, dagabola, ajikwenuga, usilemuga, yagwagwa. Magogo, gazwa ikulowa, mwiri manini, mwuba, wajikwezete, wensi ya mwuri. Mutosia wazuna, jesimawani, wakusileni, Ugasiga kuweza jingano ugamukasya uyomana imasimbe kuti ulayeya tata e umwi wabana ibawe ulimwe tatalika awa mumutima ndilimasimbe kuti ulangwisya wakati ulemu kuleleza ndakonzya kubona ndakati sainga wabona wakati iye munene ndakati kwabala malaiti ili wakabala ndakati musobonzi wansuti ye samide ngati iyewo samide nsuti ye grey atayi wa yelo ejo ndakati ncijo wakati konzya kubona oleza ulemeka apo wambe eji mundu wajo ejo ndiyo bamba akuzidirizya luzu ndoribotho loko mubuleza bwalo yandisyo uyendoleza wabaluse akuponya mwidzi wangu muzina a Jesu Kristo amen uyendoleza mulimwebweza eri janja ndiko mpeme ndisutene lukanda luzutu yebo ulizi ndiyakainda awa ndakomba uyendoleza kuti janja yonya ndechisisi masiku yobu katona mburi imanza ayu ako mpeme a Simeoni yibuzwa obo mwami lekela mulanda wako aunke mulomona khambo ndabona futuko lwako akube kuti abole ali nguwe mwami futuko lwako akumwamba lwakabotu muzina ya Jesu amen akubetekwa vava vakutashoma vakapha mulandu Jesu Kristo mulayeya ikubetekwa obo kuti i vakajisi ii vamaloya asintu zyonse oyo wakaimenera oyo ejo tokajisi ii loya sikupha igambo satani wakalikuyopha igambo inzira ii kubetekwa wakaletwa ino kati omwi pasikutanaika ndakabola pakati ndakambwa pakambausi gamba kuti kunanika alwasi mmafuta daidali amba obo ndakali nanikitwe mmafuta seikaphwanisekwa pe umombi wakati amuike manza abalwazi bayophona wakali kusala ikuzeka akambo peji ndikamboni nakayithuka ceji mwecekapete ndizokalaambila ngati nyepo mwiya wati jaka miyezi ilisa momwe ikuzwa ndinakapipha manza alimwi dviyako yamba kuti amuike manza abalwazi kapela bayophona iye manza apikhidwe alindimi ulumwi wabalanda pako bananikidwe khapela tinapakapotu kikako ulisi kuchengezya mupeje khamba iji iyako ngati phangilo ejo choryamba amowoci ndikamboni nakayithuka wasimphe kuti ceci kuti dviriyakwi nyabwini takamba cindi nayo cicitha wakati ezithonezo ziyopathoke awo pashoma kuti nawo pakapikhe manzo apo abalwazi bayophona mwabona wabona obo mwakamba kuti balo bayophana apoopo namalele manji aswa kucithika muli aya na kusiyilila lezabuyo ejo ilikuni nguwe mumugame mwabona phele kuti na mugame mulalishoma tendikwe mangani obo mwacithola cindi cilankhu wakati kuli abrahamu kuyopa mukhwanda kuyinda kuli sala mukhwanda thapoli kukamika ili makumi obilo ayasanwi wakaambiranowa kuti yakalikiyokwa imvula ni wakacisi zamangule ikwatho wakayakirwa zamangule miyaka minji minji ngakuthana ba zamangule phele wakalizi kuti iyewo wamvula ibaibeli kati mphayelo walusomo yohona balwazi khapela leza kuyapapusya eleli takamba leza ulilulame ngwabweni ambalebuyo ejo ijwi iliyakwe choyekamba ceyo ciyitaso masiku kupikha manza abalwazi lino ndashoma umwi aumwi wapo uyophonesekwa ndashoma umwi aumwi wapo sena mulashoma mubonya lino amusomene ndi wanthu aba baphenjede kuli mulendo munini awa ukuoneka mbuli kuti ndili muzi ndikamukombela ibusiku kwayinda okya mmundano wa miphayilo kuni zina lyakwe chambers chambleski ikuti oyo mwenine mwenini nakaphona nakaphona mbuli iberede na takapenzekwi wakali mwanakazi mubotu mchaweni eyo ulikhele awa lino pasungana muya mubotu kubwereleza musimbi eyo ulikhede alya pakunakuna mbuli obo obo mwacithyola imoyo wangu obo mwelombozya kuyenzila njakonzya ngoyo mukhwanda munini mulindokhede awa pajatiride mulaka wakwe munini paulengelela anze mupili wakwe munini wakaphenzekwa ino kuti oyo wakali josefa wangu munini ino kuti wakali muzukulu wangu mulombe munini paulo ino kuti oyo wali rebeka wakhede usulokya na sera ino kuti muka simpsoni uno wali mukaintu wangu meda oyu mwalumi mubosi ukhede awa wali pilipo uyu mwanakazi wamusela wakhede awa wali bama amuyayi mukwanda wamuthu umwi mucizi wamuthu umwi Mwana msimbi, omuntu omwe. Alimu mwana, musankwa omuntu omwe. Mwana, nile mwenyina wabo. Walo mfutuli wesu. Bose, kwekwe nje kujita. Olo lusomo, ngejisi. Wapigwa, wajibaga ijabo. Kukwonsi, kwezi. Ina mami inga, wanditondezi ya jirengano. Nakunja undambila, tenzi ya umwe au umwe abo. Ndakunja utondezi ya jirejo, walinde nye, mwana. Nyomunizi ejo, tele ejo, tajiwa ponyi. Ejo, tajiwa ponyi. Pepe, yede kwa jintu nyomwe. Jilogela muri mbabo, mwana. Ejo, jilangela, mwri mboni kazi wakui ya utala. Haa wakuweza umwe umwe, wanu, umbabatisia, msina mami Jesu, Kristo. Ejo, tajiga, jatrizibi, jano, pepe, pepe, pepe. Teshomi, murobizyo, wamanzi. Musina ya Jesu Kristo, uziaruruwa. Ndashomi kutivuluwa, uziaruruwa. Mwabona utali, utali, manzi. Hele mwabona, ndakunja, bizia, lako bizia, hele unkabiyo. Anzi, wali sizibi, mwange, wali utuga, wali umwi, uobizidwe. Mwabona, usigila, wakempa, jagumani nina, amwempe elio, hao, mbabatisikwa, musina ya Jesu Kristo. Mwabona, ilo, hao, empao, empana, ankamu ya babumi. Utali, mbabatisia, uziaruruwa. Pepe, ndashoma, mbulu wa obo, usalazia, utali manzi. Mwabona, kwe mpa, elio mpao, kubabatizi kwa, musinari Jesu Kristo. Inanda soroga obyo paila, alimi aba. Bantu, baliwa mbali ndinywe, mbabede, ulindime, ndiza gwalo ivanji, umundando, wakusu angana. Lino tonse atusangane anto omwe. Amanza anu, mwurusomo, janza yangu, mwurusomo, usarusia manza, amwami Jesu. Uvika abantu, aba vajete barema. Saa, mula paila andeme, aba vajisi tutamala otu, kabarozi. Aba penjede, inga, mwatugweza nchoveni, wamana kusuangana, ino, amnigwasi wambela baba, saa mula jita. Leza, togulumba, mwami ulijejo, chojita sunumasugu, togulumbi alimui, ugoponya mtu onse wasiga. Mumundando, uyandwaleza, tarombela tutambala otu antela ulibamwi, batagali ugonzia usiga, muswangano, abayandwa, ibabo baleta tutambala. Mubaybele, togai siwa kuti, baga kwisia uswa, mwiri wa Paulo, tutambala na tusila, linobantu, abo, taindi kuya, baga pona, mwusi wago. Takakuwana, mwakwa kwa, takakuwana, miswangano yabo, alimi, nagabana muu ya wago. Ali Paulo eyo, bagalizi uti, tagali mtu oyo, wagali muya ago oyo, wagali kwenderezia, womi wagwe, kambo tulabona, Paulo kajita zintu, yonya, zo kajita, elo lino mwami, bantu babu zuba obuno, babu naleza, mwenya kapona, mumugane agwe, abantu bagwe, ilibaleta tutamala otu, utinga, tukwanje, ubusikwa uzwa awa, uya kubayandwa ibabo. Wapaa leza, kuti umaumi wabu, yoponese kwa, mzila yago, tatulombi yintu yimui, ujitwa mzila yimui, na wupanja mumui. Tulomba buyo, mzila yago ini tata, waponye, kambu kabulemu waleza, na pamu pailo oyu, walishomo kwa nchijo, musina Jesu Kristo, amen. Najisiye ndiji watu, yaluswana no, ulusomorwa no, ibushubwa no, muli Jesu Kristo. Oy, uyoba, muswanga no, uya, uigaluwa ilogo. Uli yaga jitiga, uyando, uberegela amwe, luswana no. Iyo eno mani, ugaswanga ni, alimwe, na uwe kutileza wajulu, amusolo lele, oy, walo, upanga, nyenyezi umwega, imasigu, umwesia, mugazila jendi, banodi muga. Awe uti, amwesi igazila gano, anyenyezi, ya Bethlehemu, umuinzi ya uomi, mulipede ya busule, mujuri yawe, umupairo wangu.
Yeah.
out of this pain. My faith looks up to thee, son.
Rina tuime. Nishoma rwangu lulanga ulindwe. Nebo eh. Nirajincha eyo. Ndashoma eyo irigapo tu. Yatile.
My faith looks up to thee. Thou lamb of Calvary.
Lina tusuka ni manza umwe umwe jendi bano imba. Igwana moto ino, embona.
On the wings of a snow white dove, God sent His pure, sweet love, a sign of on the wings of a dove. Now on the wings of a
Oyo ngomombe wesu, wawujala, usanganu oi wanguzu. Watamika mitu yesu, mbilima vile mbwangwa una. Rainbow ya umunzi ndashoma uyo tenga mafa kungunguna kwa mafi kuhuma wa injini.
On the wings of a snow white dove, God sent His pure sweet love, a sign from above. On the wings of a God sent His pure love, a sign from above. On the wings of love, with your hands.
Amichianu gigoteme, namupa umwesu norani.